Ngiya bonga mnakethu Edmonds. Inkosi kubusise. Sanibonani kusihlwa bangani. Ngalokhu qinisekile kuyinhlanhla futhi kusihlwa kuba lapha eFellowship Tabanekele. Ngesikhathi ngendlula kulenzambama futhi ngabuka lapho lalikhona futhi ngibone igama inhlanganyelo. Lokho kungenelise kahle nje. Ngiyakuthanda lokho mnakethu Edmonds. Inhlanganyelo ngiloko lesikholelwa kuko. Umngani wami lomdzala lo sanza kuya ekhaya ukuthi ayoba nenkhosi. Labane ngibenu bangahle kube bebamade. Dokotela FF Bosworth labane ngibenu beka lapha eFoenix ngiyakholwa kanye nami ngalesinye isikhathi umphefumulo lolichawe kakhulu futhi bekayibekane li beka indvodza lenzala lengcwelisiwe kodwa bekane manqoko futhi wathi kimi kanye wathi ngachubeka ngikhuluma ngenhlanganyelo futhi wathi mina kathi uBranham uyathi ukuthi iyini inhlanganyelo ngathi yebo ke ngicabanga kanjalo mina kathi uBoswell wathi bafola ababili emkhunjini munye ngako ke lokho kuthi akube ngiko kwabelana ligumbi lomnye nalomunye futhi ngibonela abanengi benu baphakamisa izandla tenu ngekwathi umnakethu uBoswell kukuthi kuthi benimathi ngingathandza nje ukukhuluma livi letikhathi takhe tekugcina lapha emhlabeni bengimathi isikhathi lesitside futhi bekangephandle lapha ashumayela livangeli futhi akhulekela labagulako ngaphambi kokuthi ngitalwe ngako ningabona ukuthi bekamdzala kangakanani inkosi yamvumela aphile ngiyacabanga cishe iminyaka lengemashumi lasiphohlongo nesihlanu into lenjengaleyo uthi asolo ayindvotha lenzala lelichawe ngesikhathi afa ngesikhathi aneminyaka lengemashumi lasikhombisa nesihlanu ngikholwa ukuthi kwakungiwo yena nami sasise ngiyakholwa ehotela iEdgemonton eMiami uthi sasikade sinekwethu kudla kwethu kwakusihlwa uthi saphuma saya elugwini lwelwandle lapho emagagasi beyangena khona kubukela inyedi iphuma uthi ngangilapha iminyaka lengaba ngemashumi lamane budzala emahlombe ami agobana ngihamba ngephandle kanjalo uthi yena cishe emashumi lasikhombisa nesihlanu aconze thwi ngako konke uthi ngambuka futhi ngamthakasela ngase ngithi mnakethe uBoswell ngifuna ukubuta umbuto wathi chubeka mnakethe uBranham ngase ngithi sinini isikhathi sakho lesitendlula tonke wathi khona manje yebo ke khona ke ngathi vangine mahloni ngami futhi wathi uyakhohlwa ukuthi ngingumntanyana nje lophila endlini lenzala washo futhi lo kwakungumnakethe uBoswell lapho ngive ukuthi bekade ohlangana nenkhosi ngacisha impela ngashisa emathayi aphela emotweni yami ngehlela eMiami kuyombona futhi lapho umkami nami sesifike lapho futhi umndeni wakaBoswell nemndeni wethu bekade ibangani labakhulu futhi sangena lokhokho lomdzala alele kusofa longumbhedze lomncane futhi bekakade avukile inhloko yakhe lencane lenempandla lemincane imikhono lezacile ibambelele kimi kanjalo inyembeti igijima tesa etihlathini tami ngambamba ngemikhono yami futhi ngakhala babewami babewami inqola ta Israyeli nebemahashi ato ngoba uma kwake kwaba khona indvodza lenzala leyayisolo ibeke sithundi eminyakatweni wePentecostal kwakungumnakethe uBoswell ngalokhu uqinisekile bekanjalo bekayimbali lenkulukati futhi niyathi into yokuqala lafuna kuyenda kungitshela lihlale lincane kanjalo niyathi futhi ngathi mnakethe uBoswell ngabe utawusinza wathi cha mnakethe uBranham angiguli kwekucala nje wathi ngiya ekhaya nje kuphela ngathi yebo ke kuhle kakhulu sasisandla nje kuvela emasimini ebuthunywa benkolo eAfrika yena nami wathi ngimdzala kakhulu nje ukuthi ngiphile isikhathi kathi wathi ngiya ekhaya ngathi mina kathi uBoswell yini longathanda kungiyala ukuthi ngiyende futhi wathi hlala nelivangeli wase uthi buyela emasimini ebuthunywa benkolo ngekushesha ngangoba ungakhona wathi lokho kungaba seluleko sami futhi ngathi mina kathi uBoswell lokunye futhi lengingathanda ukukubuta kona wathi yini lokho mina kathi uBranham ngathi manje ufake cishe iminyaka lengemashumi lasithupha wendela inkosi enkonzweni noma mhlawumbe ngetulu futhi ngathi ngusiphi isikhathi sakho lesakujabulisa kunato tonke empilweni wathi ngikhona nyalo futhi ngathi mina kathi uBoswell uyathi ukuthi uyafa na wathi ngeke ngife ngafa eminyakeni leminengi lendlulile futhi ngi wathi mina kathi uBranham Konke lengikuthandzile futhi ngakukhathalela kule minyaka lengemashumi lasithupha lendlulile. Ngilindzele yena ukuthi avule lo mnyango nganoma ngusiphi isikhathi futhi ede angilandzi. Ngicabanga ngaleso sihlabelelo sekuphila. Timpilo tebantfu labakhulu tonke tiyasikhumbuta. Singenta timpilo tethu tiphakame kakhulu netinhlukano tishiya emva kwethu tinyathelo etihlabathini tesikhathi. Futhi ngalokuqinisekile washiya tinyathelo kimi. Ngaphambi kokuthi afe noma apha kuthi aye enkathimlweni, cishe li-awa linye noma mhlawumbe ngetulu ngaphambi kokuthi ashone, bekathide kulala ema-awa lambalwa nemkakhe emadvodzana akhe labathandzekako beme batungeletile kuthi le ndoda lenzala yavuka yacalata yaphakama kuthi yagijima yancamula liphansi kuthi yachawula unina lobeka sahambe iminyaka leminingi neyise kuthi ngetulu kweli-awa wachawulana nebantu athi lo ngumnakethu John. Yebo, weta kuKristu emhlanganweni wami eJoliet e-Illinois. Nangu umnakethu, achawula labaphendukile bakhe lebebakadze sebendlula bahamba iminyaka leminingi. Ngiyanitshela ngaletinye tikhathi ngikholwa ukuthi kuleli awa lesendlula ngalo kulo mhlaba singena kulomunye. Ngiyakholwa ngesikhathi lesithite lapho umfula utoba matima kuwela noma kunjalo. Niyathi ngiyakholwa mhlawumbe inkosi ithi kulabathandzekako bethu yehlela emfuleni bese uhlangana nabo endasi lapho, ngoba njengoba Jakobe asho siyohlangana nebantu bakithi ngalelinye lilanga. Nami futhi ngibuke lolo suku loludako kuthi-ke lapho ngicetha ngalokuphila loku lapha noma uNkulunkulu acetha ngami lapha, futhi ngiyabona kuthi ngithethe sonke sikanekiso lebe ngingakhona ngajabula lifuku letingagane kuthi ngacanca lonke ligcuma. Ngifuna kubuka emuva ngibone lapho ngike ngaba khona khona ngesikhathi ngehlela emfuleni bengihlale ngithi njengalaba fo labangemakhalazi lapha baneliculo lelincane labalihlabelako. Angifuni ngathathwa nangifika emfuleni, ngifuna kuthola konke kuconzisiwe manje. Mhlawumbe nje ngibuyisele inkemba emgodleni futhi ngikhumule makalapha bese ngimbeka phansi elugwini futhi ngiphakamise tandla tami futhi ngimbongolode khiphela ngaphandle sikebhe sekuhlenga babe. Ngita ekhaya manje ekuseni utoba lapho ungakhathateki. Ngiyakukholwa lokho. Ngicabanga ukuthi lokho sifiso sawo wonke senhlitiyo yethu. Manje kuyinhlanhla sibili kuba lapha kusihlwa nalo melusi lothandzekako nelibandla lakhe nalo msebenti lomuhle nalaba labatihambi kuKristu kula maphethelo ePhoenix. Ngoba ngekweliciniso sitihambi, sitihambi nebafokati lapha sifuna lidolobha. Njengoba bengikhuluma manje ekuseni ethabanekeli lemnakethu Fula entalweni yasebukhosini, manje uma ninetichophi tetheyiphu angizange ngikusho, kodwa kukhona lokwentekile manje ekuseni. Loko mine, uma unesicophi setheyiphu, uma uthola lenye yala matheyiphu, ngicinisekile ungayithakasela. Umnakethu Magwiri unawo nentalo yasebukhosini ya-Abrahama. Niyabona, intalo ya-Abrahama kwakungu-Isaka longumJuda wemvelo, kodwa intalo yasebukhosini kwakungukristu ngesethembiso, futhi lowo Kristu bekalivi lankulunkulu lelibonakalisiwe futhi kusenhlitiyweni yethu namuhla. Njengoba thine, uma mine nihlala kimi nelivi lami likini, khona-ke celani lenikuthandzako niyokwentelwa. Manje ngivakalise lokho kwePhoenix tikhathi letiningi kusukela ngilapha. Sikhathi sami sekucala ngita kwakuyiminyaka lengemashumi lamathathu nesihlanu leyendlulile, futhi enhla ku-16th naHenshaw ngahlala ngasebenta kuSekli Aru Ranch ngephandle lapha ngephandle kwaseWickenburg. Futhi ngahamba nentombatane lencane lapho ku-16 naHenshaw ngaya kuyofuna inzawo ngalelinye lilanga. Futhi akusesiyo ngisho iHenshaw unhlobo, yibukhey manje futhi lidolobha lelikhulu khona ngco enzaweni kamasipala lomkhulu wasePhoenix lapha. Konke kuguculwe kanjalo. Futhi umkami nami senyukela ku-South Mountain ubuka emuva ngaleya ePhoenix. Ngacabanga cishe eminyakeni lengemakhulu lamathathu lendlulile lapho mhlawumbe kwakungekho lutho lapha ngaphandle kwabonkalwane, umdolofiya nalokunye nalokunye. Futhi manje sekulidolobha lelikhulu lelihle kakhulu. Manje ngathi sithandwa, ngabe kuguquliwe noma kuphendukethelwe na? Ungasebenzisa kukhetha kwakho. Kimi kuphendukethelwe manje ngoba leti takhiwo letinkulu netakhiwo letinhle tiyoba kahle uma emadoda nebesifazane bebahamba behla benyuka etitaladini netandla tabo tiphakamele kuNkulunkulu badumisa uNkulunkulu nebanakethu nabothathewethu baphila kanjalo esikhundleni sekunatha kugembula kubhema ucambe manga kweba emajoint abhiya yonke indvo lembi ekhathi kwako konke lokho naloku nje konake umkami wathi kimi konake Billy utokwendani lapha ngathi kodwa sithandwa kusukela sihlethi lapha imizuzu lelishumi nesihlanu mangakhi emanga lashiwo kuleso sigodzi na lingakhi tifungo letithethe ligama lenkosi eteni na bangakhi bosikilidi kungakhi kunathwa kwagoloko kungakhi kuphinga lokwendiwe nako konke ngalapho nje esikhashaneni lesincane sekugcina ngesikhathi siselapha na wathi ngabe lokho akukubi kakhulu na kodwa ngathi nako lesikutele lapha sithanda mingakhi imikhuleko lethembekile lekhuphukile kusukela sibe lapha na nikukhanya kwelive nguloko lesikukhonela lapha kubambisana nalamabandla lamancane lapha sente konke lesingakwenda kulisita lichubeke kuba yi nine nonke nine bangcwele nisibusiso kimi ngiyethemba ukuthi ngitoba sibusiso kini ngekuvakashela lapha futhi mine lapho ngithola ukuthi ngitovakashela emahlelo lehlukene netinhlangano nemabandla lehlukene nalokunye nalokunye bazalwane basesigodzini sonke sase Phoenix lapha inhlitiyo yami yathokoda loko kuda ngaphambi kwengcunguthela lento okhuluma kuyo engcunguthelene ye Christian businessman ngiyacabanga ngesidlo sasekuseni sangemgcibelo ekuseni bese kuba ngumhlangano wangelisonto ntsambama kulandzela ngalelo sonto lelandzelako futhi njalo kuyinhlanhla kuhlangana nalabo bazalwane ngicabanga ukuthi banetihlalo letingaba ngemakhulu langemashumi lamabili nesihlanu lapho kutoba nenzawo yokuhlala leningi kakhulu yethu sonke futhi sethemba kuhlangana nani lapho futhi ke kube nalesikhathi lesi senhlanganyelo uhamba ngisuka ebandleni ngiya ebandleni futhi ngikhulume ngicabanga ukuthi ngishumayele manje ekuseni ngaze ngashumayela ngashalivi cishe li hour ne half futhi leyo bekungulemfishane ngalokuvamile angiphumi ngaphambi kwama-awa lamathathu noma lamane ako ebandleni ekhaya nje angisuye umshumayeli ngako ngenda umsindo nojabulisako enkosini ngiyathanda kukwenda kahle kakhulu ngicabanga ukuthi ngiyawuthanda nje ngako ngiyachubeka nje ngiwenda ngibene kuvakalisa lokwehlukene lokune noma lokusihlanu ngibamba abantu kwendlule sikhathi kakhulu ngako ngiyathi ukuthi lokho liqiniso futhi kusihlwa ngekwethembeka sitophuma lapha ngaphambi kweli hour lekucala ngqo mine ngitocishe impela nginiqinisekise ngalokho nje ngicishe impela umoya wemuzwa lomuhle kanje pho nako konke kuthandzeka kakhulu ngiqinisekile ukuthi umoya loyingcwele uyoba nesibusiso kithi manje angizange ngibe netinkonzo tekuphilisa emihlanganweni mine ngalobunye busuku endasi kumnakethu gameni la Jesu kwakungubani umelusi umnakethu outlaw libandla lemnakethu outlaw kwakukhona labanengi kakhulu lapho lebe bafuna ukukhulekelwa futhi ngathola indvodzana yami ukuthi inikete lamanye emakhadi emkhuleko kwase kuthi ke busuku lobumbalo umoya loyingcwele uwela esakhweni kakhulu kude nonke niyati nibile semihlanganweni yami nonke nibe khona uyabona ukuthi kubona lokufihlakele kunjani nalokunye nalokunye kodwa manje ngiye ngacaphela kwanzisa labanengi ukuthi bakhulekelwe futhi ngicaphelile lowe kucala ngekucala kulesithathu nalesine ngicabange ukuthi ngitolinza kute kube ngemva kwelisondo ngoba uma unetinkonzo tekuphilisa ebandleni niyabona ngimemetele yonke indzawo lengihambile ukuthi wonke umuntu ukuthi ahlale emsebentini wakho lomiselwe ngelisondo niyabona lemihlangano lekhethekile ikuvakasha nebazalwane nje futhi sifuna wonke umuntu ukuthi agcine indzawo yakho yemsebenzi ngoba umelusi wakho ukulindzele futhi ngulapho ufanele ube khona ngako ke ngiyacabanga kusatha ebusuku uma inkosi ithanda angi sitoba kuphikisasa ebusuku na umnakethu O'Donnell eThempe eArizona. Manje uma akanayo noma nguyiphi into lekhethekile lechubekako ebandleni lakho futhi unebantu labagulako, ngani ngitokhulekela labagulako kusasa ebusuku nje ngibe nelilayini lalabakhulekelwako lelejwayelekile. Ngikhulekele labagulako mhlawumbe ngemsombuluko ngalesibili.
And it starts on Thursday, is that right, the convention?
Ake sibone ngifanele ngi oh ngine nginayo yini inkonzo ngalesithathu ebusuku na ngalesithathu ebusuku khona ke futhi iqala ngalesine ngabe lokho kunjalo ingcunguthela kulungile nakethu utokwenda simemethelo manje kulungile kukahle. Ngicabanga ngalokho ngangikhuluma ngalelinye lilanga mayelana ngangingasakhumbuli futhi umnakethu Jack Moore wathi kimi wathi ucabanga ukuthi ukabi na washo ngathi umnakethu Jack ngiyokhuluma angikhumbuli nje lokho lebe ngikhuluma ngako wathi ungacabangi ukuthi lokho kubi ngathi ngishayela ucingo ngishayele lucingo lomunye umuntu ngithi ufunani yebo ke lokho kuba kubi impela. Oh, ngako ke hey, lokho kungahle kuvakale kulihlaya. Lengicabanga ukuthi akukalungi kukusho ephumpiti lapho. Kodwa abantwana baNkulunkulu babandwana labajabulile nje. Empeleni niyathi, ngako siyathanda nje kukwenda. Ngicabanga ukuthi kwakuthi kuba kuhle. Nine nonke labanengi benu, nabathi umnakethu Jack Moore uvela eShreveport eLouisiana, eLife Tabernacle. Umnakethu lomuhle kakhulu. Uthi ngako bekangitshela lokho. Ungumakhi loqashwako futhi wathi ungacabanga ukuthi lokho kubi mina kethu Branham wathi ngashayela lomunye lucingo ngalelinye lilanga futhi ngashayela inombolo yabo futhi wathi baphendula bathi hello ngathi yebo ke ufunani ngacabanga yebo ke lokho kwehlela le endasi mina kethu Jack ngawo ke manje ngicabanga ukuthi yoba kuhle futhi laba bangani labafuna ukuthi bakhulekelwe futhi bangenise abantu bakubola bagulako khona ke sito bakhulekela manje kusihlwa ngiye ngacabanga ukuthi bengitotsini kusihlwa enhla lapha kuleli bandla lelincane lelithandze kakho ngicabangile yebo ke angathi kuthini. Ngifanele nje ngithathe isihloko lesincane futhi ngiyethemba ukuthi inkosi itohlanganisa emagama ndawana thide futhi alende liwele lapho litosita lothide kuba angaze ngitame ukuthatha isihloko ngitama njalo ukuthi vela ngiholeleka bese ngibhala phansi isicuku semibhalo nalokunye nalokunye futhi ke uma inkosi iholela ngalokwehlukile bona ke ngihamba njengoba asahola futhi ngicabanga ukuthi nguleyo ndlela lokufanele sonke siyende aninjalo na wende ngendlela lefanako futhi manje kukhona into yinye le lengiyifunako ngamunye welibandla amemetele lokhu kuwo wonke umbuthano wenzawo futhi lokho ukuthi uma sewucethile kukhulekela umelusi wakho nalabathandziwe bakho ungangilibali ngoba ngiyaconza nsuku tonke kwendlula ngaphambili kuthi sehlela ekupheleni kwemgwaqo futhi ngisanza kungcwaba make wami emavikini lambalwa lendlulile futhi ngambamba ngemikhono yami kwaze kwaba ngulapho uNkulunkulu sekathethe umoya lophefumulwako nemphefumulo wakhe waya ezulwini ngabukela loko kufa kwebuchawe wesifazane logcwaliswe ngamoya longcwele futhi ngimbona etha ngqo ekupheleni kwemgwaqo ngacabanga oh ngifanele ngibe naye wonke make lo njalo ngifanele nje ngende lokutsite kude ngithole ngende konke lengakwenda ukuthola abantu ukuthi babone ukuthi kusho ukuthini empeleni uthi bangani ngikholisekile ukuthi mhlawumbe kujule kancane ukuthi ngicabanga ukuthi sikuthatha kalula kancane kakhulu kunaloko lokungiko sibili ngicabanga ukuthi sifanele sikhumbule uma uNkulunkulu angcwele kakhulu kuze ukuthi idingelosi sibukeka tingcolile emehlweni akhe sibukeka kanjani na niyabona na kunjalo ngako sifuna ukukhumbula futhi khumbulani uNkulunkulu uhlela indlela lapho eliphakathene lekhanya kwendlula onke emalanga eluhlelweni lelilanga ingcwele ingcwele tingelosi timbonye buso ngetimpiko tathu nangetulu kwetinyawo tathu tindiza ebukhoneni bakhe tikhala ingcwele yini lebesifanele sibe ngiyo ngako thini ngiloko lesitama kukwenda futhi futhi ngithi vela ngathi kuthi lokhu umbuso kaNkulunkulu ufana nemuntu lowathatha inethi futhi waya elwandle Yesu washo futhi wayiphonsa ekhathi futhi lapho sekadonsile wathatha tinhlobo letinene kodwa inhlandi lenhle kusobala yagcinwa futhi lenye inhlandi ledla lokubolile yabuyiselwa emantini njengecrowfish netinyoka imigololo nematerapini nalokunye nalokunye kodwa emanethi elivangeli abamba konke kwako futhi si kuyoba khona ngalelinye lilanga kuyoba sikhathi lesiyophonsa inethi yethu yakugcina mnakethu Adams kunjalo akusiwe noma mine loshoko ukuthi nguyipi inhlandi futhi nguyipi lokungasiyo asathi siphonsa inethi nje bese siyayithonsa nguloko kuphela uNkulunkulu uyabathi labangebakhe labo labathi ngaphambili wababida nalabo lababikile ubalungisisile nalabo labalungisisile ubakhatimulisile ngako silinzile siphonsa nje inet futhi kuyinhlanhla yami kusihlwa kuma ebandleni lemnakethu Edmonds lapha kusita kuphonsa inet kulendzawo kubona ukuthi kukhona noma nguyipi inhlanhla uNkulunkulu lanayo ngembuso wakhe manje ngaphambi nje kwekuthi sifunde livi ake sikhulume nemicambi welivi kancanyana nje lapho sakho tsamisa tinhloko tethu netinhloko tethu tikhotseme ngebungcwele balomzuzwana ukuthi sisondela evini laNkulunkulu lophilako lokunguNkulunkulu ngiyatibuta uma bekuyoba khona abantu ekhathi lapha lonetiqelo etinhlitweni tabo ukuthi bangathanda ukukhunjulwa kulomkhuleko kwende kwatiwe ngesandla lesiphakanyisiwe Nkosi Jesu buka tetsameli wathi yonke inhlitiyo ngiyabonga uNkulunkulu lomkhulu lonemusa nalongcwele somandla elishadayi lowabonakala kuAbraham egameni la somandla uNkulunkulu lonemabele umniketele imandla umondli walababuthakathaka wotha kithi kusihlwa babe futhi siyabuconza buthakathaka bethu nemaphutha ethu Sivuma tono tethu embi kwakho futhi sitibeka ealtar lakho lelithusi lekwahlulela futhi sicela ukuthi ingadi ya Jesu Kristu itisuse emhlatshelweni lesiwentako siphe kona oNkulunkulu siletha impilo tethu nako konke lesinako nalelo talenta lelincane lesinikwe lona Nkosi lisebentisele enkhathimulweni yaNkulunkulu Busisa lelibandla umelusi walo lothandzekako emadikhoni emagonza nalolonke libhodi nalolonke lilunga lelita kulelibandla lelibitwa ngenhlanganyelo uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi emadoda nebesifazane njengoba bangena ngalowo mnyango walendzawo ukuthi batowa ngaphansi kwekuphenduka ngenxa yekuyala lokuthandzekako kwamoya loyingcwele ngekhathi kwesakhiwe siphe kona Nkosi sithethelele tono tethu netiphambeko tethu siyacela futhi khumbula labo lolo phakamisa etandla tabo phansi ngaphansi kwaleso sandla Nkosi bekuyinhlitiyo icela lokutsite kuwe kuthi engcenye mhlawumbe nguwe kuphela longasinikeda ngiyakhuleka kuthi utosipha kona babe noma yini labanesidingo sayo banike kona ngalokucicimako nakukhona noma ngubani lokulako Nkosi baphilise uma kukhona noma ngubani longakwati kuqhubeka cinisa lowo lelo tholo lelibuthakathaka umhlanga lofacakile angeke awephule Noma umlilo lobobothako akayucima futhi siyathi ukuthi ngeke awujikise umhlanga lofacekile bekuyowulungisa futhi ngiyakhuleka babelo sezulwini uma kuba khona noma nguyipi imimoya lephukile noma lejabhisiwe noma tandla letibuthakathaka tilengela phansi nemadolo laphajiwe kwangathi bangaphakanyiswa kusihlwa Nkosi kwangathi moya lwengcwele angeta futhi aphilise inhlitiyo tethu nemimoya nemitimba yethu futhi sitomnika lonke ludumo ngako sikucela egameni la Jesu amen uma ningathanda kuphenya embhalweni cishe nje inkulumo yemizuzu lengamashumi lamathathu ngingathanda ukuthi nifunde nami kuvela encwadini yesambulo sahluko selishumi nemfica futhi ngingathanda kufunda kwehlele evesini lesikhombisa nalo ekhathi futhi emva kwaletindlo leti ngeva kungathi liphimbo lelikhulu lesicuku lesikhulu ezulwini lithi haleluya insinziso inkatimulo neludumo nemandla enkosini unkulunkulu wethu ngoba kuqinisile futhi kulungile kwahlulela kwakhe ngoba uyehlulele ingwadla lenkulu leyona umhlaba ngebuphingi bayo futhi uyiphindziselele ingadi yetinceku takhe esandleni sayo base bathi kwesibili haleluya nemusi waso wenyukela kude kube ngunaphakathi naphakathi nala malunga langemashumi lamabili nakune netidalwa letine tawa phansi futhi takhuleka unkulunkulu lohleti esihlalweni sebukhosi thithi amen haleluya
And a voice came out of the throne saying, Praise
our God. Kwase kuphuma liphimbo esihlalweni sebukhosi lithi, Dumisani uNkulunkulu wethu nonke nine tinceku takhe, nani nine lenimesabako, bobabili labancane nalabakhulu. Ngase ngiva kungathi liphimbo lesicuku lesikhulu, futhi linjengeliphimbo lemandi lamanene. Neliphimbo lekuduma lokunemandla lithi, Hallelujah, ngoba Inkosi uNkulunkulu somandla iyabusa asithokothe futhi sethabe futhi asinike inkatimulo ngoba umshado weliwundlu sewufikile nemlobokati wakhe sewutilungiselele
like to speak tonight on the subject of the marriage of the lamb
Sanza ukukhuluma kusihlwa ngesifundo lesithi umshado weliwundlu kwemizuzwana lembalwa nje ku
We are so
kakhulu lombhalo akungabateki kodwa umelusi wenu lothandekako lapha uke wabhekana nalesifundo tikhathi letinenge
and that we know that there is going to be a bride
futhi kuthi siyathi kuthi kutoba khona umlobokati futhi kutoba khona sizwe sakusihlwa semshado lesiyophakelwa etibhakabhakeni loko kuqiniseke ngako konke njengoba uNkulunkulu anjalo ngoba livi lakhe
and we know that those that are going to make up that bride is going to be his church And they're going to appear before him without spot.
Futhi siyathi ukuthi labo labayokwakha lo mlobokati kutoba libandla lakhe futhi batovela embi kwakhe ngaphandle kwelibala nesici futhi banempahla emhlabeni manje kude batilungiselele uma nicaphela lathi utilungiselele
So many says if the Lord
Ngakho labanengi uthi uma inkosi itosusa lomoya lomubi kimi ekunatheni noma ekugembuleni noma ekucambene manga noma ekwebeni ngitoyikhonda kodwa lokho kukuwe niyabona ufanele wende lokutsite nawe labo labanqobako bayozuza lifa lako konke
They that overcome you
Labo labanqobako unemandla ekukwenda kodwa ufanele utimisele ukubeka phansi niyabona na Sewutilungiselele ngiyalithanda lelo livi Niyabona uNkulunkulu beyangeke asifuce sendlule ephayipini lelincane asidonse siphumele ngale kugcineni kwalo bese ke athi ubusisiwe lonqobako awubanga nalutho kulunqoba uvele nje wakufuca wendlula kodwa ufanele utendele tinqumo Ngifanele ngitendele tinqumo ekwenteni lokho sibonisa lukholo lwethu nenhlonipho kuNkulunkulu. Abrahama wethenjiswa umntana kodwa kumele agcine lesethembiso lesi iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu. Kwehla kwenyuka lebekanako netilingo kuleyo minyaka lengamashumi lamabili nesihlanu. Kepha wabambelela evini lesethembiso. Uthi Israyeli wathenjiswa live lesethembiso kodwa kwakudzingeka balwele lonke liintshi lalo yonke indzawo lapho emathe elinyawo lwakho anyathela khona loko ngikunike kona kwasho uNkulunkulu kuJoshua lonke lalikhona live lalikhona uthi uNkulunkulu wabanika lona Kodwa bafanele balilwele ngendlela lefanako lokungayo ngekuphilisa kwaNkulunkulu. uNkulunkulu unemandla kukuphilisa uma unesibindi sekukwemukela. Kodwa uyolwa lonke intshi lendlela. uNkulunkulu unemusa lomangalisako wekukusindisa futhi utokwenda. Kodwa utokulwa lonke intshi lendlela yakho. Bengisemva kwepulpiti ngiya eminyakeni lengamashumi lamathathu nakunye futhi lonke intshi lalokho kube kulwa njalo njalo. Ngalokuqinisekile kube ngilo kodwa simele silwe kude sibuse ngakho sithola ukuthi umlobokati ufanele athi lungiselele bisa kulahla wonke umthwalo lo sithandzela kalula ukuthi sikhone kugijima nekukhuthatela kulomgomo lesiubekele sifanele sibeke eceleni sinelucobo ngeke sathi uNkulunkulu wena wodwa yibeke eceleni ngenxa yethu sidzingeka sende lokho thine lucobo
I like to think of weddings.
Manje ngitsandza kucabanga ngemishado. Ngibe nenhlanhla yekushadisa abantu labambalwa impela. Futhi ngiyacabanga lapho ngiletha insizwa nentombi endasi ealtar. Futhi ngibabone behla bendlula ebandleni. Futhi yena lowesifazane amuhle agcoke ingubo yakhe temshado neveyili imbonye ebuso bakhe futhi ilengela phansi nemiyene aconzile agcoke kahle futhi amusha futhi agcwele emandla njengoba behla lapho ebuhleni lobungcono kunabo bonke bempilo yabo futhi bathathe leso sifungo semshado ngicabanga ukuthi kukhona lokumnanzi ngakho kukhona indlo lengcwele ngoba lokho kumkhumbuta ukuthi kuyoba nalomunye umshado lomkhulu ngalelinye lilanga lapho umlobokati waKristu atofika ahamba ehla emihubheni yasenkhathimulweni umyeni utobe sekalungisa sekonke kuyoba nemshado nesidlo sakusihlwa sithanda kanjani kucabanga ngekuhlala ngesheya kwelitafula kulomnyana lomunye futhi sichawulana netinyembezi tehla etihlathini tethu futhi ngiyacabanga utofika lapho asule tonke etinyembezi emehlweni ethu athi ungakhali konke sekuphelile manje ngena etinthokotweni tenkosi letilungiselelwe wena kusukela ekusekelweni kwelive oh mnakethu Loko kutosenda sithandzane kakhulu. Ngicabanga ukuthi nguleyo indzaba ngelibandla umlobokati namuhla lowakhiwe nguwo onke emabandla lakholwa ngokuKristu. Akusiso sakhiwo selibandla. Kanjalo akusiyo inhlangano noma lihlelo. Kodwa bantu ngamunye losebandleni lowenda umlobokati. Nginemngani lomuhle eluvili eKentucky, Dr. Wallace Khobule, lobeka ngumfundisi weChurch of Christ. Futhi uyangena futhi wemukela moya longcwele. Futhi ungumelusi walelinye lelikhulu emabandla lamakhulukati eLouisville libandla leOpen Door. Ube ngumngani loligugu kakhulu kimi. Futhi enisukini letimbalwa letendlulile. Ngangime esitaladini futhi ngimbone eta ehla ngesitaladi. Futhi ngangimthanda njalo futhi bekangithanda. Kodwa ngalelinye lilanga waba nekuhlindwa kwemadlala. Futhi beko phela kufa futhi bamyisa endasi lapho esibhedlela iSaint Joseph futhi bathi bekafa ngosikade Max Peden wangibita wathi Dr. Wallace Khobule ngangingakamathi ngaleso sikhathi kodwa bengathi ukuthi kwakukhona libandla lelikhulu leOpen Door wathi uyafa bodokotela bamnike imijovo nako konke lokunye bamthunga titishi uchubeka njalo njalo nekulahlekelwa ingadi futhi abakwathi kumisa ingadi ingadi yakhe ngeke yabalihlwili futhi niyathi imise kopha futhi wathi banetithunywa tenkolo ekhathi lapho futhi tifuna wena ukuthi ude umkhulekele yebo ke ngangivile ngadokotela Wallace Khobule futhi ngakho ngangitsi kuba amancikancika kodwa ngaya ngaleya futhi lapho ngibuka egumbini lesibhedlela kwakukhona tithunywa tenkolo nebafundisi labakhulu bonke ekhathi lapho bakhala futhi bakhuleka futhi ngacabanga oh he ngimncanyanyana umgicike longwele lomncane ngingene lapho na ungaba ngcono ngihlale ngephandle lapho ngakho ngehla ngemuva kwemshini wekhokhi ngaphandle eHolland ngakhuleka kuNkulunkulu kumisa ingadi umnakethu Khobule ngabuyela phansi futhi ngaphuma ngangisandza kufika ekhaya nje cishe imizuzu lelishumi nesihlanu inzele ucingo lwakhala futhi futhi afuna kwathi ukuthi yini lengiyibambelelile ukuthi ngangingekho lapho futhi ngathi ngiyeda kodwa kwakunalabanengi kakhulu ekhathi lapho ngadiva nje ngingaholeleki ukuthi ngingene mhlawumbe niyabona labane ngakhulu bafundisi labakhulu ekhathi lapho wase uthi ke woda khona manje wathi le ndvodza ingeke iphile kuphela sikhashanyana ngakho ngabuyela emuva futhi uthi lapho ngingena lapho beketama ukuthola dzathe lo ngumkatolika uthi emukele Kristu njengomsindisi wakhe loconzene naye uthi yena opha nengathi iphuma indiza emlonyeni wakhe ngangena wathi sawubona uthi ngathi sawubona bekahlethi ethu kwembhethe uthi akhwehlela kanjalo nengathi iphuma uthi wathi ungibani igama lakho ngase ngithi ngingumnakethu Branham uthi wacala kukhala wangigaca ngaguca phansi lapho manje ngudokotela walesikhobuli welibandla le-open door eLouisville mbhalele incwadi ingathi yancamuka ngalowo mzuzwana ayikaze inyakade kusukela ngaleso sikhathi ngiyabona na futhi sibe kakhulu bangane labahle kakhulu kusukela ngaleso sikhathi futhi ngalelinye lilanga ngahlangana naye futhi wathi Oswald J. Smith labanengibenu nemati umnakethu Smith usithunywa senkolo lesikhulu kakhulu futhi uta kamnakethu Khobuli ngoba umthanda kahle kakhulu wathi mnakethu Khobuli uyathi wathi mine lokuthite ngimkakhe wathi lapho ngishada ekuqaleni wathi ngangidiva kwangathi yebo ke uma ngenda liphutha ngito oh ngingathola lomunye ngoba bekamusha kodwa wathi ngemuva kwekufika kwabantwana wathi khonake kuthi kuba madima kwenda ngaphandle kwakhe khonake lapho uthola cishe iminyaka lengamashumi lasihlanu ubudala awukwathi nje kwenda ngaphandle kwakhe uthi njengoba ukhula ngane utivela ngaleyo ndlela ngathi ngicabanga ukuthi lokho kuthi kuba liqiniso ngangikuthi lesifundo sivele kanjani niyathi ukuthi besifazane bangathenga kanjani nemkami bekasekhathi lapho uthi uyindlovukazi yako konke kwako uyahlala nje ngaso sonke isikhathi inyawo tamtatani ticishe tingibulale ekuhamba hambeni esitaladini naye uthi bekangitshela wathi yebo ke awukwathi nje kwenda ngaphandle kwakhe uthi nguleyo ndlela uPaula lokuchamuka ngayo lapho sengiye ekhaya ngahlala egumbini lapho ngicabanga kunjalo ngikusebentise kulenye indlo letside niyathi ngesikhathi ngicala kuphenduka ngiba ngumshumayeli weMissionary Baptist ngacabanga uma umuntu bekangesiyo iBaptist bekangakasinziswa nje ngulokho kuphela lokwakukuko futhi ngathwala iBhayibheli ekhwapheni futhi ngacabanga ukuthi inkosi ingibitile ukuthi ngende wonke umuntu iBaptist ukuthi wonke umuntu longakholwanga njengemaBaptist akholwa bebangekho esithombeni nakancane lapho tinsuku sethiqhubekile ngangicabanga ukuthi nginemsebenzi wonke kuwenda mina luchobo futhi ngithola ukuthi ngacaphela lomunye umnakethu lobekanelibandla umelusi wadonsa naye kamatima njengoba ngangenda empeleni ingubo inwebeka kancanyana ngale yanga kuye futhi neyade khona-ke sithola ukuthi siyadzingana futhi manje emva kokuba sicala kuhamba umgamu lomuthi kanjena kuthi kuba matima nje kwenda ngaphandle kwalomunye nalomunye ngiloko kuphela sifanele nje sibe nalomunye nalomunye loko futhi ngiyakholwa ukuthi loko kusemnyakatweni lomkhulu wePentecostal ngiyajabula kubona leyo micabo yekunganaki icashulo libandla lelikhulu laNkulunkulu licala kuhlangana lona luqobo ndzawonye enhlanganyelweni kusho ukuthi umshado uyasondzela manje futhi ematshe asikwe ngalokungakavami njengoba kungenteka anenzawo ndzawana thide kuleso sakhiwo uma angematshe enkosi manje umshado ngemcondo munye ungumfanekiso umshado wasemhlabeni lapha ungumfanekiso wemshado wasezulwini manje ake singene kuko kwemizuzwana nje lembalo kukubuyeketa umzuzwana into yokuqala lekhona kufanele kube khona sincumo lesentiwako into yokuqala kubita emshadweni wemvelo sincumo ukuthi sifanele sendiwe lo thathe lo semusha ufanele ende sincumo sakhe noma ngabe uyayifuna lensizwa nalensizwa noma ngabe uyayifuna lentombi kufanele kube khona sincumo lesentiwako ukuthi ufanele usende ufanele abe nguye kuphela lowesifazane emhlabeni lomthandazo ukuthi ifanele ibe ngiyo yodwa indvodza uma kungenjalo khona-ke wenda sincumo lesingakafanele futhi lokhu kuyindlela lefanako ngekuthatha sincumo ngakristu into yokuqala lufanele uyende kuthatha sincumo noma ngabe kutokhonda nkulunkulu nekumthatha njengemsindisi wakho noma awunakwenda ngabe utokhonda live na utokhonda Kristu na ufanele uthathe sinqumo ufanele kube nesinqumo lesentiwayo uma uthatha sinqumo kuthi kusekhathi kwekuthi utokhonda uNkulunkulu noma mamona bese ke uthatha lokukhethile kodwa sinqumo sifanele sendiwe kuthi ke ngemva kokuba sinqumo sesendiwe kuthi utokwenda bese ke kufika umethembiso loko uthola loko ealtar ufanele wende umethembiso ngaphambi kokuthi kube khona kuhlangana kuthi kungaleyo ndlela ngelibandla laKristu kumele kube khona umethembiso naKristu si sethembiso umethembiso uthandzana bese kuthi ke into lelandzelako kuthi tethembiso tendiwe ufanele kube khona tethembiso letendiwako kulomnye nalomunye njengokuthi wenda sethembiso sithandwa uma utongishada ngiyathembisa kuthi ngitothembeka futhi ngibe neliciniso ngeke ngabuka lomnye wesifazane noma ngeke ngabuka lenye indoda kuthi ngitokwenda konke loko njengemsebenti lomiselwe njengankosikade nebantwana ngiyokwenda njengemsebenti lomiselwe njengamake mine ngitoba ngumgcini wendlu yonke letethembiso leti tifanele tendiwe noma kumele kube njalo emshadweni loconzile futhi loko yinto lefanako uma uta kuKristu Nkosi uma utongemukela embusweni wakho ngiyethembisa nako lapho khona ngitokuthandza ngitokwethembeka kuwe ngitokukhonda imini nebusuku Kube kabi kuthi siyakukhohlwa lokho. Ngitokukhonda imini nebusuku, ngitozila kudla, ngitokhuleka, ngitowethembeka kuwe, ngitoletha kweshumi kwami endlini yekulondoloda. Ngitawukhuleka, tikhathi letiningi ngelusuku. Ngitokwenda noma yini, futhi ngitothembisa ngeluthando lwami lonke kuwe. Nguloko lomele ukwende. Kunjalo impela lapho wethembisa lokho. Futhi kumele kuvele enhlitweni yakho. Uma uthembisa umyeni wakho lokho, futhi kungavele enhlitweni yakho, ukuhlose awuphili ngebuchotho ngalokufanele naye. Kuluhlobo loludzaba lolucace bha. Bukani lapha. Uma ungakabi nawo ematinyo, futhi usebenzise ematinyo ekufakwa, manje lokho kulungile. Kufaka esikhundleni kwentela ematinyo lowake waba nawo kodwa empeleni lawo matinyo awachumani nawo alisiyo ingcenye yakho uma wawune nemkhono lojutshiwe futhi ufaka umkhono wekwentiwe yebo ke lowo mkhono empeleni awuchumene nawo unamatheliswe kuwe nje niyabona na awuchumene nawo
And when we take our pledge to Christ,
futhi uma senda sethembiso sethu kuKristu, uma singabi ingcenye yakhe, njengesifazane lufanele abe ingcenye yendvodza, nendvodza ingcenye wesifazane. Khona ke singamaKristu ekwakhiwa, asisiwe wona mbamba. Empeleni awukashati nalowo wesifazane. Ungahle wethembeke uma ungamthandzi umyeni wakho kuthi naye aneminyaka lengamashumi lasithupha noma lengamashumi lasikhombisa abudala kuthi awusamthandzi njengoba wawenta ekucaleni khona-ke ukhulisa nje bantwana bakhe nguleyo ndlela emabandla langayo lamane kakhulu namuhla sithatha nje ligama lelibandla lemakristu sidenda kwangathi singumlobokade sibe kanzi kuyinto leyakhishwa asikaxhumani nakristu nganoma nguyiphi indlela sifana nelitinyo lekufakwa umkhono wekufakwa liso lekufakwa niyabona na kuyinto letsite yekwakhiwa uma sikwembatha nje yebo ke awukwati kwembatha buKristu umele uchumane nako futhi ke libandla lekwakhiwa nje lelibitwa ngelibandla laKristu yebo ke labo bantwana abekho ekhatsi lapho lolotelwe nguleyo nhlangano lefanako kuphela abasibo bantwana baKristu bantwana belihlelo futhi hayi bantwana baKristu uma wesifazane angakaxhumani nendvodza ngeliciniso khona-ke akusiye umyeni wakhe uyindvodza nje lathethe sifungo kuhlala naye futhi uthethe sifungo lesingakafanele utibophelele kumthandza futhi wathi bekamthandza futhi akazange akwende ngaso sonke sikhathi le ndvodza iyakhohliswa Kodwa kukhona into yinye lecinisekile bangani. Ngeke simkhohlise Kristu. Uyabathi laba bakhe.
But you see, first decisions made, next engagement, then promise.
Kodwa niyabona kwekucala tinqumo tendiwe lokulandzelako ngumethembiso. Bese ke sethembiso bese ke ngumcimbi futhi ngulapho la makoti athatha khona ligama lemiyene akasekho ngetulu kweligama lakhe uthatha ligama lemiyene futhi ke lapho libandla linemcimbi benda tethembiso tabo bese ke uthatha ligama lemiyene khona ke akasesilo libandla lelive ulibandla lenkosi Jesu Kristu amen
I don't mean that by name I mean that by birth by nature by power
hayi angaqondzi ukuthi ngeligama ngiqondze ukuthi ngekutalwa ngekwemvelo ngemandla uNkulunkulu ngeliciniso lelembuliwe laNkulunkulu enhlitiyweni uba libandla lemaKristu Libandla lemaKristu lebupostoli lemhlaba jikelele kuba ingcenye yaKristu uma enda lokho lowesifazane Kristu ujovela kuye umoya wakhe lucobo kuphila kwakhe lucobo futhi iBhayibheli lathi kuAdam naEva lapho anise sibabili kepha senimunye futhi uma wesifazane libandla selishade naKristu abasesibabili sebamunye Kristu kuwe amen ngiloko kuphela kuphila kwakhe kulethwe kuwe khona ke uba ngumlobokati khona ke lenye into emva kokuba sekathethe tonke letifungo lethi nalokunye nalokunye nemcimbi sewushiwe njengokuthi ligama lemkami bekangubroy ngaphambi kokuthi ashade manje akasesuye wakabroy sewakabranham manje akasesuye wakabroy sewakabranham futhi uma ungena kukristu awusesuye welive wakristu niyabona na awutikhathaleli tindlo telive tifile kuwe ngoba loyo lothanda live noma tindlo telive luthando lwaNkulunkulu alukho ngisho nakuye ngako-ke niyabona ungeke waba ngumkristu wekwakhiwa ungaba wekwakhiwa umkristu lothishoko kodwa ngeke waba ngumkristu ube nguye kude kube ngulapho kristu athi jovela khona yena lucobo ngempapatiso wamoya longcwele ekhathi kuwe lapho-ke sewuxhumene naye anisesibabili nimunye kristu ethembisa kuba kithi njengoba babe bekakukristu mina nababe wami simunye wena nami simunye niyabona na Kristu kithi konke uNkulunkulu lebekangiko wakuthululela kuKristu futhi konke lokho Kristu lebekangiko wakuthululela ebandleni kuqhuba umsebenzi welivangeli khona ke siba hayi ngeligama lekwakhiwa kodwa ngeliciniso lamoya loyingcwele wekuphila usixhumanisa naKristu khona ke ngemandla eluvuko lwakhe Sivusiwe etimpheni letifile telive futhi sihleti naye etindzaweni tasezulwini amen ngiyakuthanda lokho kusihlwa sihleti etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu niyabona nivuswe kanye naye safa etimpheni telive futhi sathatha Kristu futhi lapho sithatha Kristu bonake live lifile bonake asisathi likhathaleli live live lifile kithi futhi si Futhi lifile kithi nathi sifile kulo.
You're a different person. Different personality. Because you are a
umuntu lowehlukile. Buntu lobehlukile ngoba usidalwa lesisha. Sidalwa. Hayi sidalwa lesifanako. Lesipolishiwe. Hayi umuntu lovule likhasi lelisha. Kodwa umuntu lofile. Futhi wadalwa kabusha. Wase uba sidalwa lesisha kuKristu Jesu namoya waNkulunkulu lophilako uhlala kumuntu manje njengalo wesifazane longasesuye wakabroy sewakabranham futhi uhamba ngalelo gama futhi libandla alisesilo lelive kodwa lisegameni laKristu linjalo lixhumene naye ngekuphila kwakhe lucobo Ngake nafunda embhalweni kanjani kuthi lowo muntu wekucala nkulunkulu lamenta beka ngumuntu lokabili Adam beka ngokokubili Adam na Eva ngekukhuluma kwakamoya kodwa ngesikhathi ende umuntu wekucala ngemfanekiso wakhe lucobo uthi nkulunkulu ungumoya kodwa ngesikhathi abafaka enyameni wabehlukanisa wathatha umoya wesilisa wawufaka kule ndoda wase uthatha umoya wesifazane futhi wawufaka kuwesifazane manje uma ubona wesifazane afuna ukuthi phathisa kwendoda kukhona lokungakalungi uma ubona indoda ifuna ukuthi phathiswa kwesifazane kukhona lokungalungile ngako kubonakala kwangathi live lonke alikalungi namuhla emadoda adama ukuthi phathisa kwesifazane besifazane njengemadoda kunjalo liciniso manje bukani kuphelele kakhulu kuthi ngesikhathi uNkulunkulu athethe futhi wenda indoda futhi kukhombisa ukuthi bengafuni lutho hlobo lolwehlukile lowesifazane bengekho endalweni yasekuqaleni ngako-ke akekho endalweni kodwa uyingxenye ya-Adamu ungumkhicito lovele kulomunye ungena eluhlangothini lwa-Adamu hayi kwenda lesinye sidalo kodwa kuthatha ingxenye yesidalo futhi wenda lesinye sidalo lesivela kuso futhi wathatha umoya wesilisa lowawuku-Adamu futhi wathatha umoya wesifazane lowawuku-Adamu njalo wase uwufaka etikwe wesifazane ngako kokubili umoya nemtimba kuba kunye kwakungumfanekiso lomuhle kuloko uNkulunkulu lakwenda eCalvary wathatha Kristu futhi wamthumanisa nelibandla neluhlangothi lolwehlukanisiwe waletha ingadi leyahlanda umuntu lengcwelisa inyama yelibandla futhi wafaka umoya kaNkulunkulu lophilako lowo lawuthatha esiphambanweni lapho uphuma kuKristu futhi uwufaka kumuntu ngamunye bona-ke sebamunye baba munye Kristu nawe nimunye futhi wena nemyeni wakho nifanele nibe munye uma kukhona noma yini lokuphambene khona-ke kukhona lokungahambi kahle ngenhlanganyelo yenu futhi uma kukhona noma yini lephikisana nathi kukristu asilikholwa livi lakhe uthi o loko kwakukwaletinye tinsuku kukhona lokungahambi kahle ngenhlanganyelo yethu naye uma uthi tinsuku temimangaliso sebendlula kude kuphiliswa kwankulunkulu awukho umbhabhathiswa moya longcwele sebendisa loko emuvanzawanathite loko kukhombisa ukuthi umoya wakristu awukho kuwe ngoba ekucaleni bekakhona livi nalivi bekakunkulunkulu nalivi bekangunkulunkulu futhi livi waba yinyama futhi khona-ke uma livi lakhe liba nguleli gcamile kuwe khona-ke uyabona nguwe nakristu nimunye-ke uma nihlala kimi nelivi lami likini ningacela lenikuthandzako ngoba akusesiwe livi lankulunkulu kristu kuwe niba munye kulungile bese-ke lenye into emva kwekwenda loko emva kokuba sekatigcwalisile tifungo takhe futhi washada naye futhi wathatha ligama lemyeni wakhe lato shada naye ligama lemyeni khona-ke lowesifazane uyindlalifa kuko konke lanako lowesifazane uyindlalifa yako konke umkakho uyindlalifa yako konke lonako futhi kuleyonto libandla lelingiyo kube kuphela nje belikwadi kuba yingxenye yakhe ngamoya wakhe lokulo wathi le misebenti lengiyendako mine nani nitawuyenda le mikhulu kunalena nitawuyenda ngoba ngiya kubabe wami sikhashane nje futhi nelive lingeke lisangibone noko nitangibona ngoba ngiyoba nani ngisho nakini kuze kube sekupheleni kwemhlaba khona-ke ngukristu kuwe nixhumene ndzawonye futhi nitindlalifa kanye naye futhi uma bekalapha emhlabeni yini lengabe uyayenda into lefanako layenda lapho ngoba unguye itolo namhla naphakathi bekayoba nemqondvo ngemsebenti wababe bekayobe aphilisa labagulako bekayobe enda imimangaliso bekayokwenda kona kanye nje loko lakwenda ngesikhathi alapha emhlabeni ngoba uhlala anguye itolo namuhla naphakathi kuphelele nje lowo ngumshado kodwa manje kuthiwani-ke uma lona wesifazane ashada uthatha tonke letifungo leti nayo yonke into futhi uba ngumyeni wale ndoda futhi uyindlalifa kuko konke lanako nalokunye nalokunye bese uyadlaba na usukeleka ngekudlanga uyasukeleka acoshana nalamanye amadoda kungesiko loko kuphela kodwa wabelana ngeluthando lwakhe nalabanye indoda nemkayo donge tethembiso labatenda bese ke uyaphuma futhi uqala kwabelana impilo yakhe nalabanye luthando lwakhe nekuthandzana kwakhe nalabanye nguloko labaningi kakhulu lababitwa ngamakristu labakwendako kwabelana ngeluthando lwakho nelive kudlala kudansa kugembula kuhlala ekhaya ungayi emihlanganweni yemkhuleko kubukela mabonakudze tonke tinhlobo tetintho telive letithatha inzawo yeluthando lwankulunkulu enhlithweni yelibandla uye wadlanga kakhulu uye wadlaba uphumile walandzelana nalamanye emadoda wabelana ngeluthando lwakhe uyothatha kweshumi kwakhe loko lafanele akunikele ebandleni uyokuchitha kuletinye tintho ngaphandle lapho evene uyokwenda esikhundleni sekuthanda nkulunkulu nendlela lokufanele ayende kuthi aphilele nkulunkulu kuthi athanda kuta ebandleni cishe ufanele umkholise kuthi ede kungani ngiyadi lapha kungesiko kadzeni umfundisi wangitshela kuthi wathumela umkhuleko lomningi kakhulu emakhadi namaningi kakhulu kuthi athole bantu ukuthi basayine kuthi bento esethembiso ukuthi bethe kusonto sikolwa lokungenani tinyanga letizithupha kuwo wonke umnyaka kuthi ngike ngabona intombatane lenzadlana endasi ngaphansi kwentsaba lapho lapho bengikathe ngisebenta khona kuthi iphuma lapho kuthi ngangime emnyango nganconcotha emnyango kuthi yeta emnyango kuthi yayingulamanye alaba lapha badlali bewildcat niyadi njengalesi sixuku lesi lebe bafanele basibophe endasi lapha ePhoenix itolo ebusuku ngikholwa ukuthi bekungiko kwenda lokhu uhlaneketela lokusha kwemculo wekuthi inyukunya noma ema-twister nanoma ngikuphi lokwakungiko futhi kudzingeke bathole emaphoyisa ethe abathathe bafola basebasha anikhonzi ukuthi lokho kungumoya wadeveli na ngaphansi kwekuthonywa bathe bangadi kuthi bebakuphi ngephandle etitaladini bachubeka njengalabanye balaba bosomahlaya noma nabadlali laba bemarekhodi nebadlali bemarekhodi nalokunye nalokunye ngiya enzaweni edolobheni lengakikulo kuthi besifazane labasebasha bakhulumula tingubo tabo tangaphansi futhi batiphonsa ngembili kuthi lo mfana athi sayini anicondzi kuthi loko ngudeveli na kungumoya wethu insuku tekugcina impela kulihlazo lelinjalo nako lapho ukhona uyadlaba lona wesifazane losemusha uyaphuma achubeka akazange athi ngisho ukuthi ngangikhona wangikhohlwa ngime emnyango futhi wathi oh lucolo ngikhohliwe ngawe ume lapho futhi waphonsa kwanga kulowo mfo emsakatweni noma ngabe kwakuyini wase uthi ngitohlangana nawe ngephandle eGreen Barrier Patch noma ngabe bekuyini bebatoba neluhlobo loludzithe lwemdanso ngalobo busuku futhi ngathi kudokotela Brown lobeka ngumngani wami wathi litiphethe kanjani libandla lakho ngephandle etulu lapho Billy ngathi kahle ngathi sibanika imaphilisi wathi hlobo luni lemaphilisi ngathi emavangeli loko impela kubagcina beta ngaso sonke isikhathi niyabona na ukuthi wangitshela ngaloko kusayina leto tethembiso futhi ngathi dokotela Brown ucabanga ukuthi lowo mdlali wewildcat kulowo msakato uyodzingeka ende leyo ntombatana isayine sethembiso sekuthi iyoba ngaleya ngaloko busuku na lutho nhlobo iyobambisa ngaleto tingubo leyayithi igcokile kufika lapho ngani na yindlo letsihle lekuyo lechumene nayo umoya kuloko kutithokotisa kwelive futhi kude kuthi libandla lankulunkulu lophilako lobitwa ngekuthi ngumlobo kathi wakristu litixhumanisa nankulunkulu kanjalo lisayosolo litibhucuta evene elutsakeni lwelubumba lwesono lite lixhumane nankulunkulu ngekhathi ngendlela yokuthi ite inhlitiyo yalo igcwale inkathimulo nemandla nkulunkulu lite lingasakhoni kubona lutho lolunye ngaphandle kwakristu loko kunjalo nguloko lesithomele sikwenze ngulona cebo kuphela lona kuphela luhlelo nkulunkulu lanalo kukwenta indlo lenjalo awukafaneli ube ungeniswa ngekwekwakhiwa ufanele utalelwe ngekhathi ungangeniswa ngekuqhawulwa noma ulethe incwadi ebandleni kodwa kutalwa ebandleni lankulunkulu lophilako ngekuphinza kutalwa ngemandla eluvuko lwaJesu Kristu lakwenta sidalwa lesisha kuye Amen. Loko kuyakuconzisa. Loko kuyakwenda impela. Ulungile. Uyadlaba. Uqala kwabelana ngeluthando lwakhe nalabanye. Indoda 7 kuthi thokotisa kwa 7 kuya etindzaweni lebekangafanele athi hambe. Asho into lebekangafanele atisho. Lapha ngalesinye sikhathi mine bebana mabona kuze luhlobo loluthithe lwephathi yasebandleni esitezi lesetulu. Kwendeka kwaba nalokuthithe lokumele ikwende esitezi lesingaphansi. Uthi ngiyakutshela ngike ngeva letinye tindvo letimbi kakhulu ngesikhathi ngisesoni. Kodwa lowo mhlangano webesifazane angaze ngive emahlala amabi kuwendlula onke empilweni yami. Angake ucabange nje umuntu lobitwa ngemkristu angake avumele kungcola lokunjalo kuphume kubona. Awukwazi kuthola emanti lamnanzi nalamahle aphume emthonjeni munye. Ufaka libhakede emthonjeni futhi liphuma ligcwele bomantshikitane. Sibabita kanjalo. Uma wehlisela libhakede futhi liyoletha into lefanako, lo mthombo udinga kukolotshwa nekugcwaliswa ngemanti lamahle. Nguleyo indzaba ngelibandla namuhla ngekukhuluma ngemhlaba jikelele. Kuthi lidzinga kukolotshwa kugcwaliswa ngemanti langcwele ankulunkulu lavela ezulwini. Inhlitiyo yalo seyibe lichibi lesitamkoko sayo yonke into lefikako. Linetithandwa tato tonke tinhlobo. IBhayibheli lathi liyoba njalo. Labathandza injabulo kunekuthandza uNkulunkulu. Labephula tivumelwano, bakhapheli, labangenabumnene nalabahlazisa labalungile. Buka wesifazane lotama kuphila ngalokufanele. Indoda letama kuphila ngalokufanele. Lo wesilisa uba ngumgitikili ongcwele. Lo wesifazane uba luhlanya. Noma into letsithele ifashini lenzalo. Ungumlahlwa. Uyatselelwa futhi aliwe bantu balelive. Kunjalo. Kodwa nike nacaphela kuthi libandla sibili lifanele lenteni na. ITestamentini lelidzala ngesikhathi bebane nemhlatshelo babulala inyoni inye. Bese babeka ingadi yinye ethi kwalenye umlingani lofile futhi yayindiza incamule umhlaba isakade ingadi yalo mlingani lofile. Uma libandla liba ngumlobokati mbamba wa Jesu Kristu utothwala ingadi ya Jesu Kristu kanye naye ayifafata ethi kwemhlabathi abida ngcwele 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 enkosini. Umkhathi wakhe konke nalokuncane kwakhe kuyoba kwaNkulunkulu. Konke kwakheka kwakhe kuyoba kwaNkulunkulu. Ungeke walenzela lutho lolunye. Kungakho bantu betha esontweni nabo kungesiko kudlala emakhadi nemidlalo wemakhadi kudansa esitezi lesingaphansi ube nesidlo sakusihlwa selisobho netinto letinjalo. Loko kwelive futhi asiyuze sikwadi kuthi qathanisa nabo futhi lihlazo kithi ngekukutama. Sine sifanele sishumayele moya longcwele ngemandla neluvuko lwaKristu. Inendo letsite labangenayo asikuphile hayi kutama kubakopa. Siphile loko lesikwati kokuthi kulungile. Siphile kuKristu. Yesu wathi uma ngiphakanyiswa ngidawudonsela bonke bantu kimi nine luswayi lelive. Kodwa uma luswayi seluduma alusithi ngalutho kepha kuthi lulahlelwe ngephandle kuthi lunyathelwe bantu. Bufakazi bethu akumangalisi ngisho nemacembu ethu ePentecostal lamabi njengoba ngitonza kukuhlo. Emacembu ethu ePentecostal awela ngqo kuleyo nto lefanako. Bona ngqo emkhubeni lefanako kuthi akumangalisi bantu bathi abakabi nako loko labathi banako. Leli bandla leminyakatho ePentecostal belifanele liboshelwe ndzawonye kakhulu ngemandla nkulunkulu somandla kuze kuthi bona kanye nje kuphila kwaJesu Kristu kubonakaliswe kulo. Kodwa sifuna kulingisa live sitokwenda noma kanjani. Niyabona na? Sifuna kuba nendlela yethu ngako. Kodwa asikafanele sikwende. Akukalungi kukwenda. Emabandla afana newesifazane nje. Adlaba. Into yokuqala niyathi liba kahle ekuqaleni lapho uNkulunkulu aqale khona libandla lePentecostal. Cishe iminyaka lengamashumi lamane noma lengamashumi lasihlanu endlulile. Laphila ngalokungcwele. Lalingcwele. Emandla uNkulunkulu bekakanye nalo. Kodwa lapho sisaqhubeka siqala kulandzelana nelive. Into yokuqala niyathi sifanele sibe nesakhiwo lesikhulu kakhulu. Fanele sibe sihle sendlule emaMethodist ngesheya kwalelinye likona. Sifanele sibe indvo lenkulu kakhulu, indvo lenkulu lendlula tonke, nendvo lenkulu lendlula tonke, nendvo lenkulu lendlula tonke. kulihlazo liningi lethu siyathi khukhumeda uma sithola umnakethu wepentecostal ubona lomunye phansi umishini lencane noma libandla lelincanyana futhi baya ebandleni lelikhulu sibe libandla lekucala noma libandla lelikhulu noma into lenjalo sibabukela phansi leli kuthi ngako ngumoya longcwele kuthi anipontshise kancanyana kunjalo anatise kuthi umbhabhatiso sibili wamoya longcwele uyokwenda isudu yetexido igathe i-overall bese ithi mnakethu kunjalo insinziso sibili yesikhathi sakathene emandla nkulunkulu somandla yebo mnumzane iyokwenda ingubo yokugcoka leyisilika yakudzala igaxe khalikho bese ithi thathewethu ngiyakuthanza impela iyokwenda kodwa sicala kuphuma nelive sivumelana nanoma ngubani ibandla likwendile asathi ngeke ukuthi sikhulume ngema-methodist nema-baptist futhi ngithi lugcobo usetindzaweni tethu kungako umoya loyingcwele angakwati kunyakata kungako ngithi unkulunkulu akakwati kubeka imvume yakhe ethi kwanoma nguyiphi inhlangano kusihlwa ngoba betive abakhishwanga njengesive bebabantu labavela kubetive ngenxa yeligama lakhe unkulunkulu utothatha bantu ngabanye manje ngicabanga ukuthi tinhlangano tethu tenta umsebenti lomuhle lokho kulungile kodwa awukwati ukuthembela kuloko uthi ngingumphentecostal ngoba ngiwenhlangano yephentecostal ungumphentecostal uma uthola sentakalo sephentecostal angikhathali uma ungweli bandla lekatholika ungumphentecostal awukwati kuhlela iphentecosti iphentecosti isentakalo hhayi inhlangano futhi loko kunjalo kodwa thine bantu bephentecostal besiqale kucabanga ukuthi ngoba sineligama lephentecosti singachubeka futhi siphile eveni sende noma yini lesifuna kuyenda lifana nekucanca umbhoshongo wanimrodi udoba ngumlotha njengesidziya lesendiwe ngemagcembe emkhiwa sa-adamu litobuya njengelilayini isiegfried efrance lilayini imaginot ejalimane yahlakateka ngoba awukho lomunye umbhoshongo ayikho lenye indzawo yekuma kepha ligama lenkosi lingumbhoshongo lonemandla lolungile labalekela kuwo futhi aphephe uma ubalekela kuwo uthatha leli gama ligama hhayi kubita ligama nje kodwa leli gama kanye nalo muntu longuye lonjengakristu empilweni amen uyamangalisa yena yebo libandla lento lokufanako lihlobonga ngakamoya njengowesifazane lobe angabelana ngeluthando lwakhe umyeni wakhe kulenye indoda lowo wesifazane akafaneleki kuhlala naye ngiyakwati lokho futhi uma libandla licala kwabelana ngenhlanganyelo yalo nelive unkulunkulu unkulunkulu lonemona walahla israyeli ngenxa yalokho nendvodzana yakhe iyolahla into lefanako idoba nemlobokati longenasiti kuye amen ugezwe wonke ngengati yakhe lugcobo kunjalo ngako siyabona lapho sime khona umshado sewulungela kufika manje sithola ukuthi uhlobonga ngekwakamoya atikhipha nelive adisho indvo letsite lephila indvo letsite lehlukile loko angeke nje nhlobo sekusebenzi loko libandla lebe lifanele likwende kwenda njengoba Esther enda Esther wakwala kuhlotshiswa ngekwelive yayathi leyo ncwadi lencane ya Esther kanjani ukuthi Mordekhayi malume wakhe bekanendvodzakati futhi bekasendasi ngetikhathi tekubusa Demamede nemaPheresiya kungumfanekiso lomuhle kakhulu lapho inkosi lenye yemakhosi lamakhulu kunawo onke eveni ngalolo suku yayinemkhosi lomkhulu futhi yabitha indlovukazi ukuthi ithe ihlale eceleni kwayo kepha yangafuni ukukwenda yala kukwenda ngakwendani na wahlazeka kakhulu akazange athi ukuthi endeni futhi umkakhe lugcobo bekangafuni kuda ngicabanga ukuthi loko kufana kakhulu ngako konke nakristu namuhla kristu usimemile ukuthi sihlale etindzaweni tasezulwini kanye naye futhi sinemahloni ngako bantu abaningi banemahloni ukuthi basho ukuthi bathola umbhabhatiso wamoya longcwele bantu bephentecostal kunjalo banemahloni ekukusho sinemahloni ngaye futhi ngako indlovukazi ayikhonanga kuda yala kuda kwayihlaza buso bayo baguquka bababovu wonke umuntu wanaka ngiyathi buda uma buso bajesu bungaguquka bube bovu futhi lapho asibitela umsebenti abitele umnyakato wephentecostali inhlanganyelo kanye nebuzalwane futhi sihleleke ngalokucinile emacenjini lamancane side singasayugobela labanye sikakhulu siba belive kakhulu netinto letifana naloko siba nemahloni ngeligama lePentecost labanye bantu bayesaba kusho athi yebo-ke ngingwe ngingumkristu kodwa ngiyajabula ngathola sentakalo sePentecost amen ngiyajabula kuthwala ligama laJesu Kristu yinhlanhla lenkulu kunato tonke lengake ngaba nayo kuthi ngithi ngiyingcenye yakhe manje sithola kuthi khona-ke wathola beluleki labathite kubuta kuthi yini lafanele ayende kuthi bathi uma lokhu kuqhubeka kanjena konke labanye besifazane eveni jikelele batothatha sibonelo sendlovukazi kusobala nguloko lokwentekako kusihlwa ngibuka labanye balaba besifazane ngiyethemba kuthi angiyilimathi imizwa yenu kuthi noko ngiyakwenda ngiyethemba kuthi ngiyakwenda kunjalo kutama kuba ngulena lapha tindlo tendlovukazi nalokuhula loku inhloko lemankimbonkimbo angikaze ngibone indlo lenjalo empilweni yami yonke ngalelinye lilanga kwakunowesifazane lota enyukela esitolo lapho ngangilinze khona umkami futhi leyo nhloko yalo wesifazane yayiyinkulu kangaka futhi yayinapende beluhlata satshani ngaphansi kwemehlo akhe ngathi buyela emuva bhugamen ngetoba kahle kwakuyindvo lebukeka imbi kakhulu kwendlula konke kwakungakwesabisa kuyini na indlovukazi yindlovukazi yiloko kanye futhi bathatha sibonelo ngaloko futhi ake ngisho loku manje angizange ngikusho ngekwenta lihlaya kodwa emfanekisweni lento ubona kuloko kanye nini emakristu lasakhulile lenikwentela laba labasebancane kunjalo impela nifanele nibe dibonelo nini emaphentekostali latisho kuthi anamoya longcwele nifanele nibe sibonelo semamethodist nemabhaptist emapresbyterian hhayi njengendlovukazi kodwa njengajesu nifanele nibe njalo uyanitshela ekhathi lapha lenimele nikwende kuthi kwentiwa kanjani kufanele silandzele imithetho yakhe netibonelo kodwa nguleyo ndlela lesikuthola ngayo Esther le ndlovukazi yayingeke ikulalele yayingeke ide yamehlisa sithunzi wathi uma le ndlovukazi yelive yenda sibonelo lesinjalo konke labanye besifazane batokwenda ngakho-ke lapho indlotha ibitha umkayo uyothe hambe ugcumele emfuleni niyabona na mfana wayitshela ngaphambili impela imerika akakwendanga yini manje sithola kuthi ngekwenta kanjalo khona-ke kwakukhona indvotha leyayinekuhlakanipha lokutsite ngayo iyeta iyenyuka futhi iluleka inkhosi yathi into yekuthi yentiwe uyixosha uthi uthumele esiveni bese ubita ungenise tonke tintombi lekhona intombi ndvo letisetincane uthi lapho utikhethele umfati kwayithokotisa inkhosi ngako wathumela futhi wathumela besifazane labalungisa emakamelo nalokunye nalokunye letaphuma kuyokhetha tonke tintombi ndvo letisetincane letingakhona besifazane labahle emibusweni yonke netifunza lebeyitengamele lesasisikhulu kunato tonke emhlabeni futhi ngesikhathi sekendile kufika kule ntombatanyana lelijuda kwakusekhathi kwekuthi yayiluhlobo lemlahlwa ngoba njengebetive niyabona yalahlelwa ngakulolunye luhlangothi futhi yayingenayise nenina futhi Mordekhayi malume wakhe bekamkhulisa futhi bekadzingeka ahambe kude ifaneleke futhi ngako loko labakwenda badzingeka bangenise lamantombatana kude ahlanjululwe tinyanga letinengi kakhulu bebadzingeka bawafake emakha futhi bente tonke tinhlobo tekuhlobisa futhi bawalungise kude akhone kuhamba embi kwenkhosi manje loko sekuthi nje akube ngendlela live leliyifunako kulungisa libandla namuhla lihlotshiswe ngelive lilandzele tintfo telive litama kuthola lamanye emalunga lingenisa noma yini enhlanganweni yabo kuyintfo letsabukisako inhlangano yinye itama kwendlula lenye ingenise noma yini kube lilunga ungahle ubangenise kule nhlangano lena kodwa abayuze bangene enhlanganyelweni yakristu bangakahlandwa futhi bahlandwa kabusha ngamoya wankulunkulu Lelo liciniso. Bangase babe neligama labo encwadini lapha, kodwa hayi etulu lapho, encwadini yokuphila yeliwundlu. Lize libhalwe ngengadi yenkosi Jesu. Bonke besifazane bathi lungisa, kute babukeke babahle. Kuthi oh, sengiyacabanga nje, bathitholela kubukeka lokuthithe sibili kubo. Mhlawumbe bafana nendlovukazi nalokunye nalokunye. Bathi lungisa ngoba bebatovela embi kwenkosi. Ngicabanga ukuthi sekucishe kakhulu impela. Kuba ngileyo ndzaba ngemabandla ethu namuhla. Atama ukuthi lungisa yonke indzawo ngekwelive, ane ukuthi ithokotisa kwelive. Tinto telive, ngekhathi kulo. Enda tinto leti telive, atihlanganisa eveni. Acabanga ukuthi angahlangana nenkosi. Nkulunkulu akanandzaba naloko. Uyakutonza lo. Kodwa sifuna ukuthi iphathisa kwelive. Namanye emabandla ethu, ngikushito, awisa imivalo, angenisa emadikoni, nakanjalo njalo ebandleni, futhi ngaletinye tikhathi belusi, loshadekane noma emahlandla lasihlanu, futhi labanye babo, lababhema bosikiliti, bathi bato kuyekela, batoba kahle, akhiphe indvodza ebhareni ngalobunye busuku, bese liyifaka epulpiti ngebusuku lobulandzelayo, angikholelwa etintweni letinjalo, ngikholwa ukuthi indvodza ifanele ihlolisiswe kunjalo ihlolisiswe ngiyanitshela tikhathi letiningi sibita ngiyakholelwa embhaphathisweni nomoya longcwele ngiyakholelwa ekukhulumeni ngetilimi kodwa ngicabanga ukuthi sigcizelela kakhulu kuloko indvodza ingakhuluma ngetilimi nowesifazane akhulume ngetilimi futhi uma impilo yakhe lowesifazane nempilo yakhe lowesilisa ingacathaniseki naloko tilimi lokhuluma ngato bona-ke lulimi lolungakalungi ngoba moya loyingcwele utokwenda wende njengeliBhayibheli litokuletha ekugcwaleni kwemumo waKristu thatha umuntu lokhuluma ngetilimi lulaka lolwenele kulwa neliphikangani futhi akhulume ngabo makhelwane nako konke lokunjalo ngani ubita lokho ngamoya longcwele ngeke kube ngiko cha mnumzane moya longcwele ubumnene injabulo kuthula ukukhuthathela kulunga ubumnene kubekethela ukukholwa moya longcwele loko sithelo samoya leso moya longcwele lasithelako ebandleni laNkulunkulu lophilako bumnanzi nekuthobeka inkobeko luthando lomunye kulomunye ukukhuthathela uma umzalwane aphambukile ungamshayi nje noma lenye into letsipi mlanzele futhi ubone uma ungambuyisa ungalinzi umshumayele ukuthi akwende wende wena nomunye umuntu umshumayele akakwathi kukwenda konke kanjalo nemadikoni wonke umuntu lolilunga lalomtimba waKristu kumele alandzele lomunye nalomunye sine futhi uma sinamoya waKristu kithi wafundzisa umfanekiso lomkhulu bashiya emashumi layimfika nemfika futhi walandzela leyo yinye ngulowo lesifanele sikwene kodwa sithi oh bayekele bahambe asikafanele sikwende lokho kufanele sibe mnene sithethelela likhuthathela loko sithelo samoya manje sitithola khona-ke kuthi Esther emva kokuba bambeka kulenye yaletindzawo leti kuthi bamlungise kuthi ende umbukiso wakhe embi kwenkosi e wakwala bekangakufuni bekafuna kuphuma njengoba nje bekanjalo amen sithole namuhla kuthi emabandla afuna ukuthi iphathisa kwelive noma ngoba siba bakhulu uNkulunkulu wathi ngalesinye isikhathi asemncane bamkhonda kodwa lapho sekabe mkhulu bona-ke bamkhohlwa kunjalo lapho sinelipani lesikhotela engathi lapha emhubheni zawanathite netamborini siyishaya ngelinye muva letandla tethu nelugitali loludzala salushaya futhi sinemhlangano wasestaradini nani thobekile kodwa lapho sifinyelela ekubeni netakhiwo letitigitsi letintsathu noma letine temadola netintfo letinkhulu kakhulu letinjalo bona-ke sinengani kakhulu siyakhohlwa ngaloko kunjalo sipholishane nelive ngangisekhathi endzaweni ngalelinye lilanga lapho umnakethu weholiness kwakunesicuku sebantu bamsebentela futhi uma wonke wesifazane aphuma lapho ngesikhathi selikhofi kuthatha likhefu lelikhofi wonke wesifazane losekhathi lapho bekanetinwele letimfishane futhi agcobise tinzebe temlomo manje wena uthi mnakethu Branham akusiwo umsebenti wakho kusho lokho nginawo liBhayibheli lisho lokho Kunjalo. Iningi lebesifazane bePentecostali bagqoke impahla lethi iphathelene newesilisa. Uthi uNkulunkulu wathi kuthi nengitho emehlweni akhe. Kunjalo. Ukulinzele kanjani kuya ezulwini unjalo na? Kukhombisa ukuthi moya loyingcwele akekho lapho. Kube moya loyingcwele bekalapho. Bekade okulahla ngelicala. Kunjalo. Oh, ungahle umemede ukhulume ngetilimi. Ugijime wehle wenyuka udanse emoyeni. Ngibone emahindu enda lokho. EmaNdiya. Nako konke. Loba akusho lutho ngaphandle uma kunekuphila usekela lokho lokhuluma ngako emandla amoya longcwele kwenda abantu labaphila ngekwesaba uNkulunkulu lo ngumlobokati waKristu esabeka thoba ngumlobokati ngakho bengafunda lutho kwekuthi hlobisa ngekwelive bekafuna kungena enkosini njengoba bekanjalo kwathi hlobisa bona luqobo njengoba besifazane bePentecostali bafanele ngamoya lomnene lothobekile futhi ngesikhathi lapho bonke laba babukhathikhathi indlovukazi tendlula ngalapha nato tonke tintfo tabo letintsha temdanso letibulima inkosi yababuka yase ibafaka ekamelweni netingani kodwa lapho lo Esther efika ebusweni bayo uthi yabuka kulowo lomnanzi lothobekile umoya lomnene yathi ngiyo leyo hamba ulandze umchele bese ufaka enhloko yayo kuloko ke abatihlobise ngalolo hlobo lwemoya hayi kuphela besifazane kepha nemadoda nawo ahlobe ngalolo hlobo lwemoya khona ke sewulungela umlobokati lomnanzi lohloniphako Esther wenda inhlitiyo yakhe yahlandeka unengi lesikunakekelako kuleli ngaphandle leli oh kufanele kube nalokuchetha icile tinengi lokunengi kwaloku kuhamba ngako lapha esikhatsini lesithithe lesendlulile ngangime emsamo endase Tennessee ngendlula ngasenza weni lencane uthi yabonisa kuhlatiwa kwemtimba wemuntu kwathi umuntu lobeka sinza emaphawondi lalikhulu nemashumi lasihlanu ngemakhemikhali bekangabita emasenti langemashumi lasiphohlongo nakune manje ungumuntu lothithe awunjalo yini emasenti langamashumi lasiphohlongo nakune futhi labanye lesifazane bato besifazane wasePentecostali batogcoka lijazi leminki lelibita emadola langemakhulu lasihlanu bese bacethukisa inhloko yabo uma belinile belitoba mitisa futhi ababiti ngisho emasenti langamashumi lasiphohlongo nakune kunjalo ngemakhemikhali lelo liciniso akusilo lihlaya lelo liciniso emasenti langamashumi lasiphohlongo nakune cishe imbushana lemhlophe nje lenele kufafata silulu sesikhukhukati nenshwanyana yekhalsiyam nalokunye nalokunye emasenti langemashumi lasiphohlongo nakune kubukisise loko edute kabi kakhulu yani esitolo lothenga udlele kuso bese uthola indishana yelisopho futhi kuyoba khona bulembu kulo beungasibopha lesitolo lothenga udlele kuso kodwa niyovumela devele ahlokolothe bomabona kutse labadzala labangcolile futhi ahlohle tintho tehle emphinjeni wakho uthi uyigwinye akwende ugcoke timpahla letinzala letingcolile laba besifazane letingubo letinzala letimpinjako njengeviyena lesihlujuliwe sikhumba uthi ahambe ngephandle lapha esikaladini kanjalo uthi ngabe uyathi yini dzathewethu angusho loku kwenta lihlaya awungiva kahle lalela ngisho loku nitiphatha kanjalo futhi ngelusuku lokahlulela niyobalwa njengesiphingi kunjalo Jesu wathi loyo lobuka wesifazane amkhanuke sewuphingile naye enhlitweni yakhe futhi uma leso soni sifanele siphendule ngekuphinga ngubani na nguwe ngubani lo akubangela na nguwe kunjalo uma utibeka ngaphandle lapho kuthi ubukeke embi kwemadoda kuba njengelive kuthi ugcokise kwelive ngasho loku ngalesinye sikhathi kuthi wesifazane eluvile eKentucky wathi yebo-ke lalela lapha mnumzane bana ngitokunika kuthi uconze khona manje ngathi yebo memo wathi ngulolo hlobo kuphela lwetingubo labalwendako ngathi benta imishina yekuthunga futhi bathengise emayadi
It's because you want to. There's something wrong in you.
That's right. That's it.
Kungenxa yekuthi uyafuna kukwenda. Kukhona lokungahambi kahle kuwe. Kunjalo impela. Ukwenda hayi ngoba kuyifashion. Ukwenda hayi ngoba umele ukwenda. Ukwenda ngoba ufuna. Ubhema ngoba uyafuna awuthi ngeke ukuthi ukwende. Ngicabanga ukuthi indlo lebulima kunato tonke bengake ngatibona kwakungwesifazane ahamba esitaladini njengoba libona wonke umuntu imoto nalabo bosikilidi etulu emkhatsini wemino yabo. Ngani lihlazo lo ngumnyakato wenthatheli lebhalela liphephandzaba yesihlanu lenkulu kunayo yonke lesinayo esiveni. Ngesikhathi bodokotela nesayensi yetekwelapha ithi sigcwele umdlavuza nako konke lokunye futhi bayayimunya ngaso sonke isikhathi. Ubona wesifazane lofanele kuba ngumKristu atelule lapho elusenzene nekugeza ndzawonye kwebesilisa nebesifazane afake isudu yekuhlamba atelule lapho nginemantombatane namabili. Angisho ukuthi ngeke sekakwende athi athola sicelo selilanga bayothola sicelo sendodzana uma ngiphila kutoba indodzana yaloku niyabona na kuyoba indodzana yemnumzane Branham nelibhodi lelidze kangako ngikholwa ukuthi akukalungi khona ke sitibita thine oh lililunga lelibandla lePentecostal oh ngiyanitsabukela kunjalo libandla lePentecostal lidzinga kuhlanga kusukela le embili kuya emuva nasegumbini lelingaphansi lekubeka timvo nelikamelo lelingaphansi nase sitezi lesisetulu kunjalo futhi noko kuko konke ngolokungcono kunako konke lesinako kodwa ungakhona njengasempetshazaneni nangesikhathi sajohane wase-ark ifrance yayidzinga umpetshazane ngako ke badzinga kulwisana nempetshazane kuconzisa letinye tetintho lebebavukela ngato futhi libandla lePentecostal lidzinga umbhejazane kunjalo impela liyadzinga kuvukela tintfo letingakalungi futhi lemukele tintfo letilungile. Amen. Umpapatiso lofreshi wamoya longcwele libandla kuthi litilungiseleni. Kumbulani akuyuze kube ungeke uthi yeboke manje ngwaleli i-assemblies ngiwe Four Square noma i-Church of God noma i-Jesus Name noma nguliphi lalamanye awo. Cha ke ungeke ungene kunoma nguliphi lawo. Nkulunkulu ukubita ungumuntu wedwa futhi nguwe lofanele uhlande ngoba ukhipha bantu kube tive ngenxa yeligama lakhe. Umlobokati wakhe betive Esther wathi hlanda wahlanda insitho yakhe nguloko lakuhlanda nguloko libandla lelikudzingako uhlandwa kwenhlitiyo uyihlanda kanjani insitho yakho nakethi Branham na ngihlandiwe ngemandi elivi ngengadi yaJesu Kristu. LeBhayibheli lathi akusikahle kwesifazane ukuthi atiphathe ngaleyo ndlela nekuthi emadoda abavumele bakwende loko ngini nobabili indoda leyo vumela wesifazane wayo aphumele esitaladini angcono agcoke ingubo letinjalo nginetinhlonipho letincane ngayo ngekuthi indoda ngekwayo ingumdoli lokhulunyiswako kunjalo uyisebenzisa njengemvangu yeteacher lihlazo kuwe benifanele nibe ngemadoda futhi umelusi lotovumela libandla lakhe liphunyule ngetintfo letinjalo ngaphandle kwekuqhumisa litiyela liphume kuko lisuke epulpiti usitabane lesikudzingako ngemadoda livangeli hhayi lelinemaglavu erabha kodwa lelinemandla nekubonakaliswa kwamoya longcwele ngelivi. LeBhayibheli lithi letintfo leti atikalungi kuliphutha kuthi bantu bende ngaleyo ndlela kuthi phatha ngaleyo ndlela bekufanele kushinyayelwe kuthi kuphilwe kuthi ndzawotonge noma libandla lidzinga kuhlanjululwa kuhlandwa. Esther wahlambulula inhlitiyo yakhe embi kwaNkulunkulu wahamba wakhuphuka ngalo mnene nemoya lothobekile libandla lelitoba ngumlobokati waKristu. Manje khumbulani Esther wakwala kuhlotshiswa ngekwelive wafaka umoya enhlitweni yakhe kuya embi kwenkosi kuthi wesifazane namuhla libandla lelicabanga ukuthi litongena ngoba linetinombolo letinengi lisicumbi lesigcoka kwendlula tonke linenhlangano lenkulu kunato tonke. Libandla lelwendlula onke edolobheni netintfo letinjengaloko nito kugeja ngemamayela lati gitsi uma uncike kuloko. Ngalomnanzi lonemusa umoya lonenhlonipho evini laNkulunkulu ngahlandwa ngemanti elivi nelivi ngekhathi kuwe kuyinto yekugeza. Amen. Libandla lidzinga kugezwa kugezwa ngelivangeli leligcwele kulungile hayi nje ingxenye yekugeza kodwa kugezwa ngelivangeli leligcwele lihlantiwe sendiwe tidalwa letisha kuKristu Jesu. Umlobokati waJesu awusiye umlobokati longcolile beyangeke abe newakhe longcolile umlobokazi uma wesifazane achamuka kuthi ashade futhi bekabukeka kwangathi uthi ophuma esibayeni sethingulube ngephandle lapho indoda lena noma ngusiphi sithundi ngayo beyingeke ishade naye beyitomenta ahlandeke kuthi uma libandla lakristu lichamuka kuthi lishade licabanga ukuthi litongena kumlobokazi nalo lonke live likhanekwe kuye umlobokati wakristu angeke abe njalo cha mnumzane ngifanele ngisheshise kanjalo nelibandla lakristu lenkosi jesu kristu lelo bandla alisilo libandla lelimanikiniki nalo netidwedwe letigugile temahlelo akathi ngeke kuthi abe lilunga lelihlelo lelithite lelikhulu ufanele ahlantwe ngengadi athengwe ngengadi hhayi kuthi sibe libandla lelikhulu kunawo onke inhlangano lenkulu kunato tonke noma loku loko noma lolokunye ufanele abe msulwa angcweliswe abe ngcwele angenabala noma sici ngengadi yemsinzisi wakhe wakhe jesu kristu njenga-esta umuntu lofihliwe enhlitiyweni umuntu lofihliwe bumnene nebubele bamoya wankulunkulu enhlitiyweni yemuntu hhayi inkhathimulo nesigaba selive bengihlale ngisho kuthi live liyamanyatela livangeli liyakhathimula o kukwehlukana tigitsi temamayela i-hollywood iyamanyatela libandla lakristu likhathimula ngeluthando nekuthamba nebumnanzi umusa kunjalo esta akafunanga kuhloba ngaso sonke sembatho sesimanje manje selive loko kwakungeke kubukeke njengenkosikadi yenkosi futhi ngabe thine sifuna kufana nelive futhi ngabe loko bekuyobukeka njengenkosikadi yendvodza lengcwele na thine njengelibandla lankulunkulu lophilako sitihlobisa ngetindo telive bese-ke sibukeka njengenkosikadi yendvodza lengcwele na ngabe loko bekungabukeka kukwemvelo na uma ubone indvodza namuhla lefanele kuba indvodza lengcwele naku kuthi akwehla umkayo njengendlovukazi lokunye kwaloko kwenda tinwele lokukhulu ngephandle kanjena netintfo letibovu ngakulolunye luhlangothi netintfo letilihlata sasiphakaphaka ngakulolunye luhlangothi futhi abukeke kwangathi bekashaywe emlonyeni ngeliblashi lekupenda nalo lonke loluhlobo lwetintfo lolunjalo ahamba ehla sitaladi etingubeni tekugcoka letincane atimpintshisa kweviyena kanjalo nemantonto laphakeme kangako anjikita lapho acengetela ehla ngesitaladi bese uthi loyo ngumfati wendvodza lengcwele angicoci wona emahlaya ngenda titatimende kuphela ngita kulomunye weminyakato yethu lemikhulu yephentekostali lapha kungesiko kazena ngangigqumeke lithende futhi umelusi wathi kimi wathi umkami ungumshayi we-ogani ngathi loko kuhle mnakethu awunankinga yini ukuthi adlale ngathi cha cha mnumzane impela anginankinga futhi waya kumphathi umphathi wathi umnakethu ubuster wathi loko kulungile wathi mnakethu ubranham wota ngalapha ngifuna ukuthi uhlangane nemkami futhi ngaya ngalapho ngicela ningithethelele niyabona na angidami kusendela kuphawula ngidama kwenta statement niyabona na futhi lo wesifazane bekanalokunye kwaloku lapha kugcobisa tingalo angathi leto tintfo niyathi konke kulungisiwe futhi angikaze ngibone lokunjalo empilweni yami nengubo lebeyinjalo kwehla ekhathi lapha kungekho mhlane kuyo futhi kungekho ngisho nayiphi ibhotomu kuyo impela futhi angikaze ngibone kubukeka lokunjalo empilweni yami futhi bekanalamakhulu kakhulu emacici alengela phansi kanjena futhi afake nencumbi lenengi yetintfo futhi ngacalada ngacabanga o mine kwami ngingumbhaptisti futhi ngathi ngangcono kunaloko ngaphinze ngabuka ngathi manje ngiyacela loku akusilo lihlaya kodwa ngathi ngeka ngikusho kumnakele futhi ngiyethemba ukuthi kwamsida ngingakusho loko ukuthi ngehluke uma ngakwenda ngangingumzenzisi niyabona kuyadzingeka ukuthi ngihlandwe mina ngekwami ngathi mnumzane ngabe usithe umkakho bekangilongcwele wathi o yebo ngathi ubukeka angesuye kini ngathi angikaze ngibone loko kubukeka lokunje empilweni yami njengemfati wemfundisi loko akubukeki njengemfati wendvodza lengcwele futhi kanjalo nelibandla lankulunkulu lophilako lincike efashinini yakhe emaphathi akhe elitiya nemaphathi ebhanko nemidlalo yemakhadi nemidanso nenhlaliswano futhi sihlobisa kanjalo nelive kubukeka njengemlobokati wankulunkulu longcwele lapho abhema bosikilidi nemidanso nemaphathi netidlo takusihla telisopho nekunatha tinatho leticutshanisiwe nako konke lokunjalo futhi bathi bangumlobokati wakristu akubukeki njengemfati wendvodza lengcwele kimi qhamu umzana bayangeke akhethe into lenjalo bayangathola wesifazane lobekalungile lobukeka njengaloko lebekatama kukumelela ngikholwa ukuthi lelo liqiniso loko kungahle kulimade kancane make wami lomzala waseningizimi longasekho nesikhathi ngisengumfanyana sasivamise kuba ne sasingenalutho kuludla kulukhuni futhi sasinemaphizi laneliso lelimnyama nesingwa sembila angathi noma niyathi ukuthi tini noma cha ngako sasingenako bekangenamafutha enkomo umnyaka wonke futhi sasiyocishe impela sithingeke thathe liphani lelidzala lelikhulu kanjalo futhi sifake tikhumba enyama kulo sasithola lapho bayothi sika khona noma emasilaha athi sika asuse inyama bese asinika sikhumba futhi sasitikhama kuthola emafutha enkomo bese siwathulula ethi kwalapho njalo ngemgcibelo ebusuku make wathi sasidzinga lithamo le-castor oil futhi angikhoni nje kumela le nto ngisho namanje futhi ngiyothingeka ngiyinathe ngangida kuye ngibambe impumulo yami kanjena ngiyothi make angikhoni nje kuyinatha ngathi ingenda ngigule kakhulu wathi uma kungakwenda ugule akukusithi ngalutho ngako ngicabanga ukuthi kuleyo ndlela ngikushumayela livangeli uma lingakushukumisi kancanyanyana kola kwakho uve ema-gastronomics akho akamoya aqale kahle kukwenda ugule kancane futhi hlola wena lucobo ngelibhayibheli ubone uma lolo laka loludzala nebugovu kungabi ngwele luthando lelive mabonakuthe netinto ebusuku futhi ushiye indlu yokukhontela ingenamuntu futhi titulo tasesontweni tingenamuntu kanti bewufanele ube ngephandle lapho njengajesu unamoya wakhe kuwe utama kuthola wonke umuntu eveni kuthi ete ebandleni lakho kuthi emukele Kristu kuthi sitibita thine lucobo khona-ke ngemlobokati wakristu oh lihlazo lelinje phomkani li-awa selifikile umlobokati wakhe sewutilungiselele oh sewutilungiselele wabeka eceleni yonke lethi dinto kumbula Esther bekangilokhethiwe kanti labanye baliwe futhi ngulabo kuphela labatelwe kabusha lona moya wankulunkulu utoba ngulokhethiwe ngalolo suku lowo mchele wenkhatimulo utobekwa etikwenhloko yakhe futhi labanye batokwaliwa ake nginitshele into lencane leyendekile ngesithunywa senkolo njengoba nadi ngenda umsebenti webuvangeli umsebenti wesithunywa senkolo cishe ngasikhombisa ngesheya kwetilwandle emhlabeni jikelele lapha kungesiko kadzeni edolobheni laseroma iroma lidolobha lelikhulu letemthwebo futhi bebanesikolwa setebuciko lapho futhi linengana lebahlobo bethu labasebasha basemerika bawelela lapho njalo ngeminyaka kupita kuceceshwa umnyaka noma lemibili kude kudweba kufunza kudweba tithombe kwakunelicembu lebasemerika labasebasha labeda ngalapha eminyakeni lembalwa ledlulile njengoba inzaba yatshelwa mina futhi lapho sebawelele ngalapho bavele bajabula ngalokwecile ngesikhathi baseroma benda njengoba kwenda iRoma baphume futhi banathe futhi batihlubule nako konke lokunye futhi bachubeka kokubili bafana nemantombatana futhi kwakukhona sikolwa lesitsite futhi kulesikolwa lelicembu lalabasebasha baseamerika lefika futhi ngamunye wabo cishe impela wenda into lefanako kodwa intombatanyana yinye letsite yayingeke ikubeketelele nhlobo yayihlala ngekhathi ngesikhathi sasebusuku yayifunza ngesikhathi bonke basephumile banatha emini yayisebenda ifunze yebo-ke yayiyinhlekisa yesikolwa songe futhi yatigcina njengadzadze yatiphathisa kwadzadze ngaloku nje kwakukhona bafana labasebasha labangemaroma nako konke yonke inzawo kutama kuyithola kuthi iphume yakwala cha mnumzane yahlala ngqo netifundo tayo ifunza kudweba nekupenda njalo futhi yahlala nako ekugcineni umgcini lomdzala kule ndzawo bekasola ibukile abona ukuthi yayehluke kakhulu naloku lo wesilisa bekayiroma lekatolika wachubeka ayicaphela indlela le yayitiphatha ngayo ngalokunye kuhlwa le ntombatane lencane endzaweni yekungcebeleka lapho le lendlu yekudweba yayikhona ngani noma indzawo lapho bebanesikolwa khona yahamba yaphumela enkundleni yelikolishi futhi yenyukela ngase sicongweni seligquma futhi nelilanga laselishona futhi yayime etulu lapho nebuso bayo lobuhle buso lobuhlandekile netinwele tayo tilengela phansi ibuka ngesheya ngakuleyo ndlela ngase kushoneni kwelilanga umgcini lomdzala bekahlala endasi lapho egcekeni waqhubeka nekubukisisa intombatana lapho ahaliga kukhona lokudzide lokwakusolo kumtshela hamba ukhulume naye ngako wabeka lihaligi lakhe phansi wakhulumula sigcoko sakhe lesidzala lesi wafutelako wakhuphukela lapho lodzadze lomncane bekakhona walungisa umphimbo wakhe lowesilisa yaguquka le ntombi wathi lucolo nkosatana wathi yebo mnumzane impela futhi wacaphela kuthi yayikade ikhala bonke labanye bebaphumile basekutitikeni lokukhulu kwebusuku wathi madam ngithemba ukuthi uyangiconza ngendlela lengingiyo kuthi ngitokhuluma nawe nje wathi sewube lapha ngetulu kweminyaka lemibili manje futhi ngicaphele licembu lofika nalo njalo njalo bangephandle emaphathini futhi bangena ngato tonke tikhathi ebusuku bathakiwe netimpahla tabo tingekho hafu kubo nayo yonke into kodwa ngicaphelile kuthi awuhambi emaphathi lanjalo futhi wathi ngiyachaphela kuthi kubonakala kwangathi kuthi uhlala ubuka ngesheya kwelwandle ngekuhlwa ukhuphukela lapha futhi ume lapha njalo kusihlwa futhi ubukele lilanga lishona wase uthi yini yini lebangela lokho wathi ngilikhehla futhi ngishisekele kwathi kuthi yini lebangela lo mehluko emkhathini wakho nalalabanye
she said yes sir she said sir I'm looking towards home.
Yathi yebo mnumzane. Yathi mnumzane ngibuke ngasekhaya lapho lilanga lishona. Yathi ngesheya ngaleya kwalelo langa ngesheya livela kithi lenzabuko.
And she said in that land there is a certain state.
Futhi yathi kulelo live kunelive lelitsite. Futhi kulelo live lelitsite kunelidolopha lelitsite. Futhi kulelo dolopha lelitsite yindlu letsite. Futhi kuleyondlu umfana lotsite yathi yena futhi ungumdwebi. Ngesikhathi ngishiya kuthi ngide ngalapha ngathembisa ngeluthando lwami kuye. Sithembisene naye. Futhi yathi akunenzaba ukuthi noma umuphi wabo wentani lokho akukahlangani ngalutho nami yathi ngathembisa kuphila ngekwethembeka futhi kahle futhi yathi ngilangatelela lusuku lapho ngithi vela ngisetikwethe impiko taleyo ndiza lenkulu leyongeweta lwandle futhi ingibeke phansi esikhumulweni sethindiza lapho ayohlangana khona nami wakhalikhaya futhi sitohlala ndzawonye kulelo live futhi wathi nguleso sizathu ngiphiphatha ngalendlela lengenda ngayo ngethembekile esethembisweni lengasenda kumfana futhi uthembekile esethembisweni lasenda kimi yathi ngiyeva lokuvela kuye njalo njalo nje futhi ngiyambhalela futhi yathi siyaphendulana sisabambe etifungo tethu silinzelela usuku lesiyohlangana ngalo oh lokho bekungamentelani umkhristu sibili kuthi akweshe etimpentelive futhi ngalelinye lilanga ukhuluma ngekungena esikhumulweni etimpikweni telituba utela umlobokadi loyo longakhohlisani nelive noma tindvo telive uhlandwe engatini yeliwundi wethembisa ngeluthando lwakhe kuye kuphela luthando lelive alusekho futhi lwafa kuye umshado weliwundi sewufikile futhi umlobokati wakhe sewutilungiselele ake sicabange ngako lapho sakhothamisa tinhloko tethu kwemzuzwana nje ngalelinye lilanga njengoba ngibuke ngase kushoneni kwelilanga nami futhi eminyakeni lengamashumi lamathathu nakunye lendlulile ngenda sethembiso kulowo lengangimthanza luthando lwami lonke kuye bengihlale njalo ngitama kubambelela kuye nelive lakhe nomaphi lapho ngiya khona yathi kunalabanengi labanye labahlethi ekhathi lapha kanjalo balindzele usuku lapho umkhumbi lomdzala waseZion uyofika ungene esikhumulweni uthathe imiphefumulo yethu bese usingenisa ebukhoneni bakhe loyo lesimthandzako futhi Sathembisa ngeluthando lwethu kuye. Kungenzeka kube khona labanye ekhathi lapha kusihlwa longakaze asende leso sethembiso. Kungenzeka kube khona labanye losendile futhi wasephula. Uma ukuleso simo kusihlwa mngani, kungani ungabuyi nje kusihlwa futhi uvuselele sethembiso sakho na? Uma ungazange sewusende, kungani ungethe futhi usende kusihlwa? Uthi Nkosi Jesu ngiyakuthanda. Kumbula uma sewuvele usendile lesethembiso sakho futhi usathi xubanisa netinto telive. Jesu ngeke abe nemloko kathi lonjalo. Yena ngeke abe nalolo phingako. Lonke luthando lwakho lufanele lube kuye. Futhi uma uthanda tinto telive nemafashion alelive kangcono kunekuthanda uNkulunkulu. Konake awukathi lungiseleli. Ngabe lo muntu usekhathi lapha kusihlwa lapho senetinhloko tethu tikhosela ungasiphakamisa sandla sakho uthi mina kethu Branham ngikhulekele ngiyafuna kuba ngaleyo ndlela ngiyafuna kuba ingcenye yemlobokade futhi ngiyathi ukuthi ngenda tinto lengingakafanele ngitende ngikhulekele uNkulunkulu akubusise ethathe wethu lo lindiya uNkulunkulu akubusise ethathe nawe mina kethu nawe mina kethu ukhona nomunye na phakamisa sandla sakho uthi ngikhulekele mina kethu Branham ngiyathi ukuthi angikalungi manje bani qotho ngawe uqobo buka emuva empilweni yakho ufanele ubuke emuva ngaphambi kokuthi uqhubekele phambili buka lokho lobe ungiko buka lokho umoya lonawo lokwende wakwenda uma ungakaze uma udisho ukuthi ungumkhristu futhi namanje usathi xubanisa netinto delive nakethu thathe ungakwenda kanjani kodwa ube yimpumbuthe uma ungaboni ukuthi awukalungi lo munye washo ngalele linye ilanga wathi nakethu Branham bewufanele ushiye abantu kanjalo wathi bantu bakubita ngemprofeti ngathi angisuye umprofeti wathi kodwa abantu bacabanga ukuthi unguye bewufanele ukufundise labesifazane esikhundleni sekubatshela ukuthi babe netinwele letinze neluhlobo lolufanele lwetimpahla netinto letinjalo bewufanele ubatshele ukuthi ithola kanjani indoda kamoya ngathi ngingabafundisa kanjani tibalo tabongwaca babe bangeke bakhone ngisho kutsatha bo ABC sikolo asengkhulisa bethe ngisho ukuthi phatha kahle lokuvamile ukuthi batihlande kubitha umlobokati waKristu angikusho lokho ngekushesha kucansuka ngisho lokho ngeluthando lobuNkulunkulu njengoba ngishito kulokusa lokho uma ngikubona wehla ngemfula esikebheni futhi ngibona ukuthi utoshayisa emabhudlweni leso sikebhe ngeke sikuthathe mina ngikumemeta kakhulu futhi ngikumbongolothela angidami ukukulimata ngiyakuthanda ngoba uma ungakwendi utolahlekelwa impilo yakho ngabe ukhona lomunye phakamisa tandla tabo ngaphambi kwekuthi sikhuleke na ngiyakubona emuva lapha ya uNkulunkulu akubusise nawe wena uyathi ukuthi impilo yakho ikhombisa ukuthi awukalungi usalithanda live ngetulu kwaNkulunkulu bonake kukhona into lengakalungi zawana tside dibuke ngaphandle emagumbini lapha ya phakamisa sandla sakho uthi ngikhulekele mina kethu Branham uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu unjalo ucotho buya ekulungeni ngiyabuthumisa lokucotho ngiloko lokuyinkathatho ngelibandla lemapentecostal namuhla asikabi nabo lobo bucotho sibili lesasivame kuba nabo asikabi naso sibinzi kuthi side futhi sisho lokho ivume ukuthi asikalungi devele uvele walibamba nje libandla kude kube ulapho libhuquta engkucungucwini yelive ningakwenti lokho kuphila kwakho sithu ufakazela ukuthi usengakabi nalokho lothi unako bonake kungani ungakuvumi na lowo loyovuma sono sakhe uyoxolelwa lowo lofihla sono sakhe angeke aphumelele awukwathi kusifihla uNkulunkulu wathi konke ngakho kuthi uma ubona futhi wathi kuthi awuphili ngalokungiko pho-ke kungani ungavumi futhi uphume futhi uvumele futhi ukucacise letinye tono tebantu tiyabendvulela letinye tiyalandzela akuthi tami tihambe ngembili angisho tonke tami manje akuthi uNkulunkulu akulungise kuloko loko lebe sifanele sikwenze sekube netandla letisithupha noma letisiphohlongo tiphakama lapho ngalokuqinisekile tingetulu kwaloko kuleli bandla lelincane kusihlwa tebantu labalikhulu noma lamabili lapha noma mhlawumbe likhulu nemashumi lasihlanu uNkulunkulu akubusise nsizwa Manje, uNkulunkulu akubusise thathu. uNkulunkulu akubusise thathu. Kulungile, uNkulunkulu akubusise ndvotsana. Loko kuhle. Besifazane bekhostali bebavamise kungathi uhuli tinwele tabo. Kodwa bayakwenta namuhla. Kwendekeni bebajwayele kungendi. Bafake batipende. Make wakho akakwendanga uma bekangumphentecostal. Kwendekeni namuhla na. Ngoba batibhuca etinveni telive. Uthi live liyasibuka. Sidisho ukuthi silibandla lebungcwele. Yini indzaba na? Asibukeki njengomlobokati waKristu. Ngani nine madoda ngephandle lapho? Into lefanako. Mnakethu lihlazo kuwe. Babe losezulwini. Uma ngibuka ngesheya, futhi ngende kubithele altar ngendlela lenjengaleyo. Ngisola, ngihliphita. Ubonakala kwangathi kuyakhahla. Kodwa ngekhathi kwami kuyopha. Lapho ngathi ukuthi sisonzela ekupheleni. Leti kebhe letincane titochekeka. Ngalolunye lwalethi nsuku leti. Kufa kutogadla nemishikashika. Futhi sekuthi khathi letingakhi ngibitwe luhlangothi lwabo. Futhi ngibeve bathi, oh mnakethu Branham, kube kuphela nje. Bengingakuphila futhi. Konake ngesikhathi laba basengakhona Nkosi ukuthi bakulungise. Ngitama konke lokusemandleni ami. uNkulunkulu kwangathi moya lwengcwele angakwembulela abantu ukuthi kuphela ngitama nje kubasida, hayi kubathethisa. Kodwa njengoba Paula asho wasendvula, uNkulunkulu angifuni ukuthi balimale, kodwa ngifuna kubalimata ngalokwanele ukuthi batobona lapho baneliphutha khona. Ngiyakhuleka ukuthi utokupha kusihlwa labantu laba labaphakamisa etandla tabo. Ngisho nane tinhlonipho letenele kuconza embi kwaNkulunkulu ukuthi baneliphutha, ukuthi bafuna kuba kahle. Funani nitawufumana, ngcongcothani nitawuvulelwa. Kodwa uma ungalokothi ngcongcothe, utovula kanjani na? Awulokothi ufune, utofumana kanjani na? Akuthi moya lwengcwele, Nkosi, alethe labantu ekuthi nikeleni lokugcwele kuNkulunkulu kusihlwa. Kwangathi babe lomkhulu weNkosi yethu Jesu Kristu, angabangcweliswa umphefumulo, umtimba nemoya, futhi ababeke emtimbeni weNkosi Jesu Kristu, ngoba umshado welilundlu sewusonzele nemlobokati wakhe sewutilungiselele. Oh Nkosi, kwangathi lobu kungaba busuku bekulungiselela, ngoba kusasa kungahle kube lusuku lesihlangana naye ngalo. Asathi ukuthi li-hour lini lesiyobitwa ngalo ukuthi sihlangane naye. Siphe kona Nkosi. Manje sisakhuleka futhi nine tinhloko tenu leti khothele. Wonke kini lophakamise isandla sakho uma ucotho mbamba ngaloko, futhi ukusho mbamba, futhi awunamahloni kuvumela abantu bathi ukuthi bewusephutheni. Utodzingeka ume nabo lapho ekwahlulelweni noma kanjani. Uthi uNkulunkulu ubeke kulahlwa ngelicala lokwenele kuwe ukuthi uyathi ukuthi usephutheni. Lapha esikhathini lesithithele sendlulile ngangishumayela into lefana naloko. Ngakhuluma kudzaze lomncane emuva lapho, bekabukeka akabi kakhulu indvodzakati yemshumayeli. Uthi wahlangana nami ngephandle kwendlu yekukhontela, futhi uma angangi kamanga wangichetha. Wathi wenandlo lengathi lutho, lomncane lolihlongandlebe, inzabele tipendiwe letimfishane, inwele letiphunguliwe. Wathi uma ngifuna lotsite akhulume nami ngaloko, ngitothola umuntu lonemicondvo lotsite. Wathi ungalokothi ungene pulpit yababe wami futhi ushumayele into lenjengaleyo futhi. Ngathi uqonde ukungitshela ukuthi babe wakho umshumayeli weBaptist lolungile loqotho njengoba anjalo, futhi angeke ashumayele amelane naloko na. Wathi akakuqashi ukuthi ute lapha. Ngathi akangicashi mhlobo vele, ngitya ngesimemo. Wathi angeke ngize ngikuthethelele ngako. Ngathi loko kukuwe. Bengilandzela livangeli kuphela. Ihlahla tetimbali tatiphephuka lapho emoyeni lovungutako lomncane. Intombi lenhle ngamuvanyana cishe ngemva kweminyaka ngendlula edolobheni. Ngabona loyo thathe lomncane lofanako netiketi takhe tilengela phansi, abhema sikilidi ahamba ehla ngesitaladi. Ngacabanga lo ngumkamnakethu sibanibani noma indvodzakati. Ngahamba ngewela sitaladi ngibona ukuthi uma ngingafinyelela kuye, wabuka etulu kimi abhema lo sikilidi awuphafuta ngempumulo yakhe. Waze lo mshumayeli lulwimi lwesithothi lolungenabuNkulunkulu kulo kanjalo. wathi yeboke yeboke wathi wonsa kanye kusikilidi wami bani indvodza ngathi awunamahloni ngawe na wafinyelela phansi ebhukwini lelikhikhi wathi thatha sikilidi ke ngathi lihlazo kuwe kuthi unike incike yankulunkulu sikilidi wathi khona ke mhlambe utonatha ebhodleleni lami ngathi ngicela ungakusho ngambuka angikhonaki ukuthi bamba ngingakhali ngoba babe wakhe uyindvodza lelungile ngambuka ngacabanga oh he beyacabanga ukuthi unesikhathi lesinene ngacala kuhamba ngichubeka angikhonanga kubamba tinyembeti emehlweni ami ngahamba ngachubeka wathi awume umzuzu nje ngathi yebo mema wakhwesha wase ucishe kube lihlazo ukhuluma naye nasesitaladini bantu bendlule wahamba enyuma wathi uyakwathi loko lowangitshela kona ngalobo busuku ngathi ngiyohlala ngikukhumbula wathi ngifuna kukutshela mshumayele wawuqinisile wathi ngamdzabukisa amoya leyingcwele kwekugcina manje naku kuphawula lowesifazane lakwenda kini kuthi angikukhohlwa kuphela nje nangisaphila wathi bekasebentana nami ngalo busuku kodwa wathi ngesikhathi ngimala ngaleso sikhathi kwakusami sekugcina wathi inhliziyo yami seyibe lukhuni kakhulu angisamkhathaleli nkulunkulu libandla noma lutho lolunye ngicalekisa babe wami onke malanga futhi wathi ngiyawubona umphefumulo wamake wami uthoseka esihogweni njengelipanikuku futhi ngiwuhleke loku kutsabukisa moya loyingcwele kwekugcina ucabange nje asiye ekhaya ngetimbiko telituba asibe ngumlobokati ukuma esitubeni sakho manje uma usephutheni khuphukela lapha mani lapha e-altar bese uthi bengisephutheni nakethu Branham ngine kusheshe ngihluthuke noma ngiphila ngekungamesabi uNkulunkulu angikafanele ngende letintfo lengitendako nakethu Branham ngende loku lokwa noma lokunye nginelicala ngokucamba emali nginelicala ngekweba nginelicala ngalokuthide angizange ngikhonde uNkulunkulu ngendlela lebengifanele ngende ngayo futhi nginemahloni ngami futhi ngifuna impilo yami ilungiswe ungeke wangikhulekela lapha kusihlwa nakethu Branham na ngitojabula kukwenda uma uNkulunkulu atophendula imikhuleko yami kuthi eve labagulako imbumbuthe nalabahlaselekile ngalokuqinisekile uto uva umkhuleko wesona ungethe weda futhi ube ingcenye yemlobokati kusihlwa na ngikumema kuthi ude
thank you my brother
ngiyabonga mnakethe ngiyaludumisa lolo hlobo lesibindi lolu tophuma futhi luvume ukuthi lusephutheni uNkulunkulu akubusise mnakethe mani khona lapha ukhonze kungitshela ukuthi ungaphakamisa sandla sakho kepha ungabicotho ngakona kwendekeni kubantu mnakethe yini indzaba na yini indzaba ngebantu bakithi ngalolu suku lolu na ukhonze ukuthi beyophakamisa sandla sakho ukuthi bewusephutheni bese ke awusethi uthi wathi lolo okwatiko kwenda lokuhle kepha angakwendi kuye bubi ngethe weda yini lapho lomshaye wepiano uma uthanda athathe ushaywe ogane umculo lomncane nje
I'm inviting you
ngiyanimema ngifuna kunibuta bangathi kulethethameli lobeka semihlanganweni ngesikhathi ngiyathi ukuthi angisuye umshumayeli anginamfundo uNkulunkulu akubusise ethathe lomncane lokho kuthatha intombatana nesibili kwenda lokho lekwaya lencane ida lapha akubusise ethathe wethu leso sibinzi sibili ngiyamathisa loyo thathe lomncane uNkulunkulu akubusise sithando nginentombatana lencane ekhaya lets ayibe neminyaka yenu nonke Rebecca lomncane ngiyanithakasela intombatana lencane leLindia uNkulunkulu akubusise sithando lenkosatana lencane uNkulunkulu abe nawe sithando wena thathe lomncane uNkulunkulu abe nawe nanawe thathe manje buka lapha uma besifazane labasebasha labanjalo emantombatane lamancane lathambile kunembeza futhi nishumayele inshumayelo lewasika abe dicucu futhi lapha eta enyukela lapha athi kuthi asephutheni eme lapha embikwethe tsameli kuthi ende kuvuma impela impela nine besifazane lesebakhulile ningethe neta yini nikhuphukele lapha futhi nime ngalapha
Would I seek thy face, heal my wounded, broken spirit.
Ase silihlabele.
Save me by
Thy grace save.
Impela uqothwa ngalokwenele kukhuleka umkhuleko lothobekile bita Nkosi ngivivinye futhi ubone uma kukhona lokungakalungi ngami. Nkulunkulu akubusise ethathe luthanjekako. Bangakhi kulo mhlangano lomile futhi wabona etesamelini besifazane emadoda nabo bonke beta benyuka ngesikhathi ngimile ngikhulekela labagulako namoya loyingcwele abatshela tinto ngetono tabo netinto uthi bathi na bangakhi kini lowathiko kuthi kuliciniso na akwehluleki nhlobo moya loyingcwele uyangitshela lo moya loyingcwele lofanako kuthi kukhona into letsite ekhathi lapha kusihlwa lemtsabukisako. Manje lowo ngisho kanje Inkosi. Manje hlanganani nako lapha noma lapho. Angisuye umuntu lobanjwa amadlingozi. Cha mnumzane, ngathi kahle impela lapho ngime khona. Uthi ngiyamathi uNkulunkulu. Kunjalo, kunalaba nengibeni lodzinga ukuthi eme khona lapha lapho lamantombatana lasemasha akhona. Manje ungeke na ngiyakumema ngeke ngani ncusa ngiyanitshela nje nomunye uthithe angaze ngive ngekubithela e-altar lapho umfundisi asola khona tetsameli etintweni letinjalo ngule ndlela lokufanele kwentiwe ngayo awuveli nje kulenye inzatshana leyephula inhlitiyo lomunye make lofako noma into letside loko kungaphansi kwelidlingozi livi laNkulunkulu nguloko lota kuko. Awuteli ngaphansi kwanoma umaphi emadlingozi. Uta ukholwa kuthi uNkulunkulu uNkulunkulu uthi usendlini yekwahlulelwa yenkosi. Uthi uta uvuma licala lakho.
God bless you, my brother, my sister. Want to shake your hands.
uNkulunkulu akubusise mnakethu uthathe. Ngifuna ukuchawula sandla sakho. Ngithi ngiyakuthakasela kulahlwa kwakho licala lokucothwa. Sathe lomncane ngiyakuthakasela uNkulunkulu akubusise. Kwangathi angakunika lo moya lolichawe. Busiswa mnakethu uNkulunkulu abe nawe. Lomunye futhi khona ke sitovala. Kungahle kuvale kwekugcina futhi. Niyabona na angathi kuthi nini? Ngiyethemba ukuthi akuvali. Kodwa kungenteka. Niyabona na.
Savior.
Wota lapha thathe wethu. Ngifuna ukuchawula sandla sakho. Ngiyabonga. Ngiyakuthakasela lokho kukholwa. Lokho kukholwa impela. Wota lapha mnakethu. Ngifuna ukuchawula sandla sakho nawe. Khona lapha. Ngiyabuthakasela ubuchotho bakho. uNkulunkulu akubusise. Wota lapha uNkulunkulu akubusise. Ngiyabuthakasela ubuchotho bakho. Kwenda sincumo se ini umshado weliwundlu sewufikile futhi umlobokati wakhe utilungiselele. Ini
I'm trusting only in thy measure. I see thy face, heal my wounded broken spirit.
Lapho livi lisika lingene kuwo.
Yeah.
Kumbula moya lo ingcwele ngoloko lokusike kwangena enhlitweni yakho futhi wenyukela lapho cabanga nje ngetindzawo lati sikako futhi loko umuntu akayuze aphile loko phansi bayokukhumbula njalo loko uma tinhlitiyo tethu tingasilazi kodwa uma ufika nalendlo letsite evini laNkulunkulu futhi uyayendlula leyo akusiyo intalo ya-Abrahama. Abrahama wagcina sethembiso saNkulunkulu enhlitweni yakhe kungakhathaleki ukuthi kutani noma kuhambani. Ngibathakasela bonke laba labeme badungelete i-altari umkhuleko ngani ukuthi uNkulunkulu utonipha sifiso senhlitiyo yenu kusihlwa futhi anende bantu labangcwelisiwe ngekweliciniso. Labanye balabafola basha nanga emandiya beSpanish baseMexico bonke bemile yonke indzawo bantu labatisho ukuthi bangemaKristu mhlawumbe iminyaka kodwa babona ukuthi akukalungi bafuna ukuthi balunge babusisiwe labalambako futhi bomele kulunga ngoba bayosuthiswa balahlwa licala ukulungele kulungisana naNkulunkulu ngema-altari avutha emalangabi ekwahlulela kwaNkulunkulu. Kufanele nihlangabetane nako nzawana thithe bangani. Nifanele nihlangabetane nako nzawana thithe. Ngakho-ke nihlangabetane nako lapha. Ungalinzi kute kube sekuseni. Ungahle ubulawe kusihlwa engotini uya ekhaya. Mathudane nje emhlanganweni ngenda kubithela e-altari. Futhi ngabitha njengoba kwakunjalo enhla e-Ohio. Futhi ngalobo busuku ngashiya sakhiwo. Futhi ngihambile cishe imizuzu lelishumi nesihlanu. Ngeva lotsite amemeta ngakulolunye luhlangothi lwemgwaqo. Ngema ngawelela lapho. Imoto yayikade yende ingodi. Dashayisana nalenye. Futhi wesifazane bekahleti lapho. Ane kwethuka kakhulu wadonsa iringi yakhe bekane kwethuka kakhulu wafa futhi bekakhuluma nendodakati yakhe emgwaqweni endasa lebekashayela kuwo bebanaye lapho sekalungele sibhedlela futhi bobabili kufanele ngabe beta e-altari futhi indodakati yathi make livile kugcina leyalisho kimi ngaphambi kokuthi le moto ishayise ngente lokungakalungi kusihlwa ngiyathi ukuthi ngikwentile futhi lapho impilo yakhe yabidwa. Oh wena uthi lokho ngeke kwenteke kimi ungenteka ungenteka futhi kungathiwani uma moyelo engcwele angakulahli ngelicala futhi bese ukutshela ukuthi usephutheni na khona-ke uyophuma angene eliphakathini kanjalo futhi uyathi nalolo hlobo lwamoya awukwathi kukwenda. Mnumzane, buka emuva empilweni yakho ubone ukuthi uphile kanjani futhi ubuke emuva lapho futhi ubone uma kunguleyo lemnanzi impilo lethobekile yaKristu ihambisana ncamashi nalo lonke livi lakhe. Uma kungenjalo khona-ke woda ulungise kukhona kungani uthatha sibambiso lapho tibhakabhaka tigcwele tibusiso sibili tePentecostali leti yohlanda inhlitiyo yakho tihlambulule umphefumulo wakho na akunjalo loko na? Bangaki bafundisi labasekhathi lapha kusihlwa na? Ngifuna labanye benu bazalwane ukuthi nikhuphukele lapha kanye nathi. Kulungile mnakethu na? Ya, khuphukela lapha. Utokwenda yini umzuzu nje mzalwane? Kulungile. Jesu wathi evini lakhe, loyo lova emavi ami, futhi akholwe ngilongithumile, unekuphila lokuphakathi. Akasayi ekulahlweni, kepha wendlulile ekufeni, wangena ekuphileni. Johane longcwele wesithupha wathi futhi ngizomvusa futhi ngelusuku lokugcina luvuko. Bantu sine sifanele simele loko sifanele sikwende kufanele nje kwendiwe ngako akusilo lidlingozi emadlingozi ahamba nako kusobala kunjalo kodwa into yabo ikuthi yinhlitiyo lehlukaniselwe. Sasa nje livi laNkulunkulu bese uthi uNkulunkulu ngente lokungakalungi ngiyaxolisa ukuthi ngente lokho uyayathi inhlitiyo yami ngente lokungakalungi bona lapha ethu kwemihlabathi ngivuma liphutha lami futhi kusukela kusihlwa kuchubeke ngithembisene nawe ngiyingxenye yemlobokati angeke ngente lokho futhi ngeke ngivumele lulaka lushelele futhi ngitotiphathisa kwadzathe ngitotiphathisa kwendvodza lehloniphekile ngitokwenta tintfo libhayibheli lelitsi ngente ngitokutsatsa khona manje evini lakho. Bonake ufinyelela ndzawana tsithi. Ngiyakukholwa lokho bashumayeli belivangeli. Ngabe lelo liciniso na kulungile. Manje asikhothamise inhloko tethu ngemkhuleko manje. Nje lowo nalowo kini ngendlela lengeyakho. Kumbula khona ngqo eceleni kwakho ngoKristu ngaphambi kwakho lapha ealtar. Gume emaKristu akhuleka. Emva kwakho bafundisi belivangeli bakhuleka. Manje loko kukubeka esimene sekukhuleka.
Now your confession in your hearts in your own way. Lord, I'm wrong.
Manje kuvuma kwenu etinhlitweni tenu.
Ngendlela
lengeyakho, Nkosi ngisephutheni. Ngiyaxolisa Nkosi.
Ngendele
tindvo leti. Manje sengivuma sono sami. Ngikholwa nguwe. Ngiyakwemukela manje. Ngifuna kuba ingcenye yemlobokade. Egameni la Jesu ngiyakhuleka. Manje gcina kuvuma kwakho tono enhlitweni yakho manje. Manje ngitona ikhulekela. Babe lo sezulwini, kungitsabukisa kanjani ngaletinye tikhathi lapho ngibuka ethi kwebantu labangithandzako futhi ngibone ukuthi ulithatha kanjani livi bese ulendlala ngephandle lapho. Lisika nje emkantsheni welithambo. Kodwa ke uma ufika ngalapha ngqo kuthi ukuqinisekise kuthi kuliciniso liliciniso lapha kume emadoda nebesifazane ngisho nabothathe labancane emantombatanyana eme lapha akhothamise etinhloko tawo netinyembeto emehlweni abo khona ngqo etiphambanweni temgwaco tekuphila ngicabanga lapho bangavuka khona endasi lapho kuloko kutwista umculo wekutinyu kunye leli kwelwe ngudeveli licembu lelicinzetelwe lidimoni naba beme lapha kusihlwa banetinhlitiyo tikhotheme bafuna into letsite labangabeka tandla tabo kuyo ukuthi bathi Nkosi uNkulunkulu ngihlande kuto tonke tindlo telive lapha ngemadoda lasekhathi nenzima insizwa besifazane lesebakhulile intombi bonke bemenza wonye bavuma ukuthi baneliphutha ukhulume enhlitweni yabo bebangeke babe lapha kubonisa ukuthi bebangakhona ngisho ukuthi baphakame etihlalweni tabo ngaphandle kwesinqumo lesivele sendiwe umoya kaNkulunkulu bewathungeletile futhi futhi wathi usephuthene futhi impilo yabo lencane yathi Nkosi ngakho ke ngifuna wena futhi devil wathi sala unganyakati kodwa umoya kaNkulunkulu wathi phakama futhi baye bangena ngekulalela futhi beme lapha ealtar manje njengoba ngikucaphunele livi lakho loyo lotokuta kimi angeke ngimlahlele ngephansi noma ngabe tono takho tibovu njengengadi yoba mhlophe njengelikho tibovu njengalokhu ububenze mhlophe njengeboya betimvu wotha futhi uthenge kimi liwayini nemafutha umusa wami wenele loyo lova emavi ami futhi akholwe nguye longithumile unekuphila lokuphakathi futhi angeke aye ekwahlulelweni kodwa wendlulile ekufeni wangena ekuphileni futhi manje umshado weliwundlu sewufikile nemlobokati sewutilungiselele babe sebakho bayimichele yelivi lakho balapha kuthi bagezwe ngemanti elivi ngoba livangeli leligcwele akushiyi lutho liyanqunywa uhlale phansi endzaweni yenkulisa kusiphula timphandze timphandze tebumunyu timphandze tekunganaki timphandze telive lisiphule Nkosi ngamoya loyingcwele ilahlele kudze nalabantu ngibabitela kuwe kusihlwa Jesu njengemcebo wakho olucobo njengemagugu emchelweni wakho njengemalunga emlobokati wakho ngibita timpilo tabo ngikhuleka ngayo yonke inhlitiyo yami nalabafundisi letinceku leti tankulunkulu lophilako ngikhulekela ukuthi wena ukususe kubo Nkosi tindlo telive bese ubanika sibinzi sekuma ebusweni basathane siphe kona Nkosi sikholwa ukuthi utokwenda wena wathi cela babe noma yini ngeligama lami ngiyolwenda manje awukaze uthi mhlawumbe ngitolwenda wena wathi ngitolwenda futhi ngiyakholwa ukuthi lelo liciniso
Now it is also written in the scriptures.
Manje kubhaliwe futhi emibhalweni ukuthi ngeligama lami bayokhipha amadimoni. Ngudeveli loyothatha zathe losemncane noma wesifazane futhi one impilo yakhe. Ngudeveli loyothatha indvodza futhi one impilo yayo. Futhi ngitocaphuna lenzatshana lencane enkosi emkhulekweni wami. Futhi ngikhulekela ukuthi utongiva. Futhi utophendvula umkhuleko wami. Kuthi bonke laba batobithwa kusihlwa babe ngemagugu embuso. Betile. Futhi ngitsingeka ngiphendvule ngemavi ami kusihlwa. Futhi lapha bete kutoma nami. Nekuthatha sikhundla sethu ngaseluhlangothini lwa Kristu.
Now Satan, you've lost it.
Manje Satan, wehluliwe. Ugcine labambalwa babo emuva. Kodwa awuyinqobanga imbi. Jesu wathi, lo lotha kimi angeke ngimlahlele ngephandle.
Satan, I say to you,
Satan, ngithi kuwe, kuthi ngalelinye ilanga kwakukhona umfana lomncane. Lobekelusa timvu teyise futhi kwangena ingwenyama futhi yathola lenye yato yayikhipha ihlukumeda kabi futhi yayitoyihla kodwa lomelusi lomncane lothembekile bekangenalutho lolukhulu ngaphandle kwesidubulelo kodwa beka nekukholwa kuNkulunkulu lophilayo walandzela lelo bhubesi wase uyalibamba futhi walibulala.
He raised up against him and he
waphakama wamelana nalo wase uyalibamba ngesilevu salo futhi walibulala wakhipha imvu emlonyeni wayo walibuyisela edlelweni lekuphiliswa kwalo. Uthethele timvu leti letiligugu kaNkulunkulu labothathe kwakubangele ukuthi baphungule tinwele tabo futhi bagcobise timonyongo futhi babukeke njengetinto libhayibheli lelithi lahlako futhi wacabanga ukuthi unabo. Kodwa ngita nalesidubulelo lesincane lesilula semkhuleko ngiyababuyisa kusihlwa. Awukwathi kube usababamba sewehluliwe kule mpi.
These precious men standing here, lambs of God, turn them loose. We adjure thee in the name of the Lord Jesus Christ. I place between this habits and tempers and immorals and whatever it may be, I place the blood of Jesus Christ by faith between them and that thing again. You'll not catch them anymore. They're in Father's pasture. They are His children. Keep from them. In the name of Jesus Christ, I adjure thee.
Lamadoda laligugu leme lapha emawundla kaNkulunkulu bayekele siyakuyala egameni leNkosi Jesu Kristu ngibeka ekhathi kwalona imikhuba nenhlitiyo lencane nekuthi phatha lokubi noma kungaba yini ngibeka ingadi yaJesu Kristu ngekukholwa ekhathi kwabo naleyondo futhi ngeke usababamba futhi basedlelweni laba bewabo babantwana bakhe. Suka kubo egameni la Jesu Kristu ngiyakuyala.
There's not a devil in hell can touch you if you believe that.
Akukho teveli esihogweni longakuthinza uma uthokukholwa lokho. Usibekelwe ngengadi utungeletwe ngemkhuleko bafundisi belivangeli letithunywa tesivumelwano umkhuleko. Ngamunye wenu eme lapha ukhuphukela lapha athi kuthi ubene mikhuba emaphutha netinto lobene mahloni ngato uma manje uthokubeka ealtar yaNkulunkulu elithusi lesahlulelo kuthi uthokwemukela manje njengekucolelwa kwakho kuthi Kristu ukunika kona uthokwenda lo mnikelo ngekukholwa kuphakamisa sandla sakho bese uthi ngiyakwemukela manje sekuhambile kuthi kusukela namuhla kuqhubeke angiyuze ngakwenda futhi. Usinziswa ngengathi ya Jesu Kristu. Amen. Amen. Akathunyiswe uNkulunkulu. Ngabe kukhona yini lomunye longathanda ukuthi ajoyine leli qembu leli? Ngabe ukhona logulako kulesakhiwo longathanda kuma emele umkhuleko khona kulesikhathi lesi? Dukuma. Ngifuna ngamunye wenu lapha uma ungesilo uma ungesilo lilunga lelibandla lelidzite lelivangeli leligcwele yani kulinye leli uma ungakhona uma uhlala eDutane nalapha tholana nemelusi bese uyaphaphathiswa futhi ke uma ungakamemukeli moya longcwele uleka uNkulunkulu akuphe moya longcwele futhi akugcwalise akwende lilunga lemlobokazi ukani ngesheya lapho bazalwane kubantu labagulako devil akakhona ukuthi abambe labo bantu lesi sikhathi sekukhulula haleluya awukholelwa kuloko na asikhothami sethinhloko tethu ke sendele umkhuleko futhi lomunye nalomunye wenu bantu ngaphandle lapho lone kugula wena lomile beka thanda takho kulomunye nalomunye Jesu Christ wathi letibonakaliso lethi njoba landzela labo labakholwako uma babeka thanda tabo ethi labagulako bayosinza bambani thanda kene kulomunye nalomunye manje ungathi khulekeli wena wena khulekela lomuntu lolandzelako lobeke thanda takho kuye ngoba bayakuthandazela asikhuleke nzawonye manje njengelibandla lemaKristu
Lord Jesus
Ngosi Jesu sibonga kakhulu ngekunqoba kusihlwa imiphefumulo itakuwe manje teveli wethele letinye tetimvu takho ngekugula sitha kutothi buyitatibuye futhi njengelibandla lankulunkulu lophilako sine sekhutha lo teveli futhi sithi gedela labantu labagulako sathane siyakuyala egameni laJesu Kristu kute baphiliswe Le Bible lathi letibonakaliso lethi tiyoba landzela labakholwako uma babekatandla ethi kwalabagulako bayosinza leso sethembiso sankulunkulu futhi siyathi ukuthi lelo liqiniso baphiliswa yimivimba yenkosi Jesu Kristu manje uma ukukholwa phakamisa tandla takho futhi umnikele uDumo Amen kulungile melusi konke kungekwakho uNkulunkulu akubusise emnakethe umnanzi kakhulu kuba nawe kusihla uNkulunkulu abe nani uNkulunkulu anibusise bazalwane lapha